Ngokuthi elikile kumemezele ukuze ukwazi ukuqiniseka ukukhumbula ukuthi kukuphi. Sifuna kufunda kuMathewu isahloko seshumi nanhlanu sikaMathewu, siqale ngevesi lamashumi amabili nanye. Jesu ephuma lapho wamuka waya emaphandleni aseThire naseSidoni. Futhi bheka kwavela emikhawulweni yakhona wesifazane weseKhanani, wakhala kuye wathi, "Ngihawukele, oh Nkosi, indodana kaDavide, indodakazi yami ikhwele kabi yidimoni." Kodwa akamphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, "Mukise, ngokuba uyakhala emva kwethu." Kodwa waphendula wathi, "Angithungelanga kwabanye kuphela ezivini zilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli." Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, "Nkosi, ngisize." Kodwa waphendula wathi, "Akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphose ezinjaneni." Yena wathi, "Qiniso, Nkosi, kepha nezinja zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo." Kona wathi, khona uJesu waphendula wayesethi kuye, "Oh mame, kukhulu kukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho." Futhi indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. Asiphothamise amakhanda ethu manje ngomkhuleko. Angazi noma kulobu busuku namakhanda ethu nezinhliziyo kukhotheme ukuthi angaba khona yini lapha ongathanda ukukhunjulwa emkhulekweni. Beningakwazisa nje njengoba liphakamisela izandla zenu kuNkulunkulu nithi, "Ngikesidingo Nkosi, ngikhulekela ukuthi uzongisiza." Inkosi nibusise. Baba wethu wasezulwini, njengoba manje sisondele ebukhosini bakho egameni leNkosi Jesu, ngokuba wasitshela uma nicela kubaba noma yini egameni lami niyakuphiwa khona. Siza nakho konke ukukholwa sinakho, sikholwa ukuthi uzosiphendula ngokwezidingo zethu kulobu busuku njengoba ziziningi. Yazibona izandla zabantwana bakho kuyo yonke indlu lapha njengoba bephakamisa izandla zabo. Futhi wena wedwa uyazi ukuthi yini ibiphansi kwenhliziyo. Ngikhulekela ukuthi uzobaphendula baba kulobu busuku. Futhi kwangathi zonke izidingo abanazo bangaphiwa zona ngalolu suku. Sikhulekela labo abangasindisiwe nabangakwazi wena njengomsindisi wabo. Sikhulekela ukuthi bazokwemukela kulobu busuku futhi bathole konke lokho okwenela abafanele babe nakho ehoreni lokufa.
Many here maybe who has already
baningi lapha mhlawumbe osevele ukwemukele futhi engakagcwaliswa ngomoya wakho. Siyakhuleka ukuthi ngalobu busuku ukuthi uzothululela kubo ukuvama kukamoya ongcwele ukuze babe yizinceku kuwe kulamahora okuvalwa komlando wezwe. Philisa bonke abagulayo nabahluphekile Nkosi, wena uyasazi isidingo sabo. Futhi sikhulekela ukuthi ubukhona bakho buzoza phakathi kwethu kulobu busuku ngangokuthi sizokuqonda njengenkosi yethu evukileyo. Futhi nxa inkonzo sivaliwe futhi siye emakhaya ethu, kwangathi singakwazi ukukhulumisana sisho njengalabo ababevela e-Emawuse ngalolo suku bethi, "Izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na?" Ukuba benziwa ukuba bakwazi wena ngesibonakaliso sithize owasenza ngaphambi kokubethela kwakho. Futhi emva kokuba wawusuvukile, wawunguJesu ofanayo, wenza izinto ezifanayo. Kwangathi singabe silokhu sifakaza okufanayo kulobu busuku. Egameni likaJesu siyakhuleka, amen. Ngihlala phansi. Ngithathe isikhathi sami esigcwele izolo kusihlwa endabeni ethi sithanda ukubona uJesu. Futhi emva kokuba sengethule ububanzi bemihlangano nokuthi bemukelwa kanjani njengokuvamile umfowethu Borders ezokwenza ezihambelini ubusuku ngabunye emva kwalesi sikhathi, ngihambe isikhathi sami esigcwele kuya ligamenxe lesishiyagalolunye futhi angithanda ukugcina abantu belindile. Amazwi ambalwa nje okwejwayelana, bese kuthi-ke amazwi enkosi lisho kanye yena ikhuluma kusho lukhulu kunoma ubani obengasho esikhathini sokuphila, izwi elilodwa nje elivela kuye. Ngifisa ukuthatha njengoba kwakunjalo kulobu busuku indikimba evela kulokhu ukufundwa kombhalo uNkulunkulu asinike wona lapha njengengqikithi yendaba, kwangathi angasinika yona. Ngifuna ukuthatha igama elilodwa ukuba nesineke.
According to Webster,
igama ngokweWebster kwamanye amanothi ngiwabhale ngokuphelele lapha kusho ukuba nokuphikelela ukuba nesineke futhi lokho ngokuthi ekwenzeni umgomo ukuba nokuphikelela nalokho ngokuba nesineke
Man of all ages,
indoda yayo yonke iminyaka enokukholwa kulokho abazama ukukuzuza ngempumelelo bekungukuba nesineke
No man can be persevering.
Ukho muntu ngaba nesineke ngaphandle uma kuqala azi ukuthi yini azama ukuyizuza ngempumelelo. Futhi wena kuqala ufanele wazi ukuthi yini ozama ukuyizuza ngempumelelo bese kuthi ke ube nokukholwa ukuthi uzothola okuzamelayo. Nalokho kukwenza uphikelele into owaziyo ukuthi iyiyo ngempela. Ukholo kusekeleke ngaleyo ndlela. Ukholo akusekelekile phezu kwentsumatsumane naphezu kwento ethize ukuthi awu ukuthi nje hamba wenze lokhu noma wenze lokho emazwini omunye umuntu. Kodwa ukholo kuthatha indawo yakho yokuphumula ephakade phezu kwezwi lenkosi, phezu kwezwi likaNkulunkulu okuyiBhayibheli. Manje sikholwa iBhayibheli liyizwi elingenakuphosisa likaNkulunkulu. Sikholwa ukuthi liyisambulo sonke siphelele sikaJesu Kristu, lembula yena oqobe eTestamenteni lidala ngabaprofethi. UNkulunkulu ezazisa ngendodana yakhe uKristu Jesu nakuye kuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Wabethelwa ngenxa yezono zethu, wafa, wembelwa, wavuka ngosuku lwesithathu, wenyukela ezulwini futhi usebuyele lapha futhi ngegama le ngesimo sikaMoya Ongcwele. UNkulunkulu ehlala ngesinye isikhathi uNkulunkulu ongaphezu kwethu kuKristu uNkulunkulu enathi manje uNkulunkulu kithi uNkulunkulu esebenza indlela yakhe yokubuyela kumuntu ukukhonza akhonze ngomuntu ukusebenzela uNkulunkulu uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle komuntu engumsebenzeli wakhe umsizi wakhe
And now man who is
manje umuntu obene ukukhola kuNkulunkulu bephikelela impela kulokho abazama ukukwenza futhi sithatha umuntu waya yonke imikhakha yempilo sibonelo nje uGeorge Washington lapha eValley Forge
after praying all night
emva kokukhuleka ubusuku bonke kweni laze layofika ezinqulini zakhe wayemanzi waze kwayofika phezulu ngasekhwaleni lwakhe nomfula wawugcwele wayisi Kodwa wabamba umbono ovela kuNkulunkulu wabamba ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wayezomnika ukunqoba nomfula wawune ungenawo wayesomnike kakhulu kuwo nokho ngaphezu kwababili kwabathathu bamabutho akhe babengenazo ngisho nezicathulo ezinyaweni zabo izinyawo zabo lalusongwe ngezindwangu bemi kulawo makhaza kodwa nokho wezwa enhliziyweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wayemnike kunqoba wayekhuleke waqeda Ngosulu landelayo siyazi izinhlamvu ezintathu zesibhama imasketi zaphoboza ibhantshi lakhe zingamthintanga nomfula ukwazanga ukumisa kanjalo nenhlamvu yesibhama imasketi ayikwazanga ukumisa wayephikelele ngoba wayekhululeke waqeda futhi wayenokukholwa kulokho ayekwenza kulowo owayemhola lowo kwakunguNkulunkulu Ukho kuzomisa umuntu uma enokuba nesineke nxa azi ukuthi wenzani futhi enokukholwa kulokho azama ukukuzuza ngempumelelo Ngeze indaba ezindala kulezo zonke ebhayibhelini engeyazi kwakunguNowa Nowa wayengesuye nje umuntu othize owehlukile wayengumuntu othelekile mhlampe umlimi Umhlaba wawumubi njengoba unjalo namhlanje ugcwele isayense nendoda enkulu Babevele emadodaneni kaKhayini Madodana kaSethi ayengabeluzi bezimvu abathobile abalimi Kodwa madodana kaKhayini ayeyindoda ehlakaniphile abakhi nabaqambi nososayense bekhaliphile ngempela benenkolo engempela Futhi babenesimo esingesabo sekumesaba uNkulunkulu kodwa wayephika njengoba kunjalo namhlanje amandla kaNkulunkulu
Noah
engumuntu olungile phambi kukaNkulunkulu ngolunye usuku uNkulunkulu wahlangana naye emasimini wayesekhuluma naye wayesemtshela ukuba akhe umkhumbi ngoba wayezobhubhisa umhlaba ngamanzi
Absolutely contrary.
Manje lokho kokuphambene uqobo nazo zonke izilinganiso zesayensi zangalolo suku. Yabona lingakaze line kwakungekho umhamuko emoyeni. UNkulunkulu wayenisele umhlaba ngenkaza yenyuka ivela emhlabeni ngeziphethu. Futhi ayengekho amanzi kunjalo, kungekho amanzi eziphakaphakeni. Sayenze ngalolo suku babecishe babenga phezu kokwenza bazuza ngempumelelo kakhulu ngaleyo nkathi kunoma bebekwazi ukuchaza namhlanje Maka izivivane egibhitha amakhanda amakhulu amabhube esaqoshiwe babengeke besaphinde bakwakhe lokho futhi lawo matshe aphakeme kangako emoyeni asinalutho olungaliphakamisela lapho noma akukho amandla okuliphakamisa kodwa ngandlela thize babekwazi ukukufeza ngezinsuku zika-Enoki noNowa phambi kukazabukolo futhi mhlampe babeshutha inyanga futhi ngahle ukuba babe nosokanyezi kanjalo njalo asazi kodwa uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa enkulu ekhaliphile impucuko njengoba kokunjalo ngaleso sikhathi kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu futhi manje mhlampe ocwaningweni lwabo lwesayensi bathola into ethize lapho babekwazi ukwenza umbala owawungahlala kuze kube namhlanje udayi wohlobo oluthize owawungapheli futhi babekwazi ukugqumisa umzimba bese isidumbu esomisiwe ukuze silondolozwe esasingabukeka singokwemvelo impela lokho namhlanje emva kweminyaka eyizinkulungwane ezine zisalokhu zibukeka zingokwemvelo besingeke sakwenza lokho kuba besingadingeka sikwenze asinalutho esingakwenza ngalo silahlekelwe ubungcweti ubuningi ubungcweti ababe nabo kungabazeki babe namathuluzi ayengafakazisa ukuthi kwakungekho amanzi emoyeni nalo muntu efika ngapha ephambene nesayensi futhi uthi kuzofika amanzi evele emazulwini manje isayensi yayingathatha ithuluzi bese idubula phezulu emoyeni bese ithi buka lapha Nowa funda leli thuluzi linikeza isilinganiso sesisindo somoya lapha ukuthi ngabe akhona yini amanzi phezulu lapho noma cha futhi awekho manje wena uthi aphezulu lapho futhi nokho ucaningo lesayensi lukhombisa ukuthi awekho lapho lokho kumisanga uNowa wayephikelele wayazi ukuthi uNkulunkulu wayethela izokuna futhi uNkulunkulu wayekwazi ukubeka imvula phezulu lapho uma ashe njalo wayezoyenza noma ngabe yayikhona lapho noma cha ngakho wayephikelele emva kokuba esazi izwi lenkosi futhi nxa umuntu azi izwi nentando kaNkulunkulu uba ngophikelelayo uba ngonesineke kunendaba ukuthi isayensi ithini awu bangeke bakwenza lokhu bangeke bakwenza lokho niyakwazi empeleni inento ethize niyibambile naleyo nto ethize inibambile nijikeleza ndawonye nina kukhona okuthize ngakho eningeke nakuchaza kunendaba noma ngabe kubukeka kungelona kangakanani iqiniso ngokwesayensi nokho kukhona into ethize kukho ekutshele ukuthi nguNkulunkulu futhi akukho lutho oluzokumisa ngakho sitshela ukuthi Nowa waqhubekela phambili ngo nokugqonqa umkhumbi kungenandaba ukuthi ubufakazi obungakanani besayensi kwakungenjalo futhi kwakungekho mvula futhi wakukholwa noma kanjani ngoba wayelizwile izwi lenkosi futhi lapho kukholwa kusekeleke khona ngesizotha phezu kokuthi yisho kanje inkosi Mose omunye omkhulu umuntu okhaliphile owayekade ekhuliswe wazalwa ezweni ngokuzuza ngempumelelo ethize kaNkulunkulu futhi wazama ukuhlangabezana nalo mgomo ngezenzo zakhe zesayensi siyafundiswa futhi siyatshelwa ngumlando ukuthi wayengumholi omkhulu wezempi ngendlela yakhe kuphela yokwenza noma yini kwakungukubulala bhuqe wayekhaliphe kakhulu ngangokuthi wayekwazi ukufundisa abasegibhithe abakhaliphile ukuhlakanipha kukho konke ukuhlanipha kwakhe nakho konke lokho ayekwazi nokho wehluleka wehluleka kalusizi ukuzuza ngempumelelo kulokho uNkulunkulu ayenakho emqondweni ngayo kuba kwenze futhi ekutheleni ukwehluleka kwakhe ngokubulala umgibhithe futhi emfihla esihlabathini futhi yezwa kusolwa ukuvela kumfowabo noma umbuzo uzosibulala njengoba wenza kumgibhithe na phezu kwalokho umose wabalekela ihlane umprofethi obalekayo emva kweminyaka engamashumi amane ehlane ukuthi uNkulunkulu wayekade emgibha imfundo ezintweni zezwe emfake emqondweni kaNkulunkulu ethatha zonke iziqu zakhe ezobudokotela nakho konke kusuke kuye aze asebenze enhliziyweni yakhe ngenkathi wayekade enempahla isilungele ngolunye usuku ngenkathi esaluse izimvu kuyemuva lokwadulwe indlela yezinyawo endala ejwelekile wathola isihlahla sivutha Mose ngusosayensi akazange asondele kukho ngendlela kasosayensi uma nizoqaphela ukuba wayekade ngusosayensi wayeyothi manje ngizothatha amanye amaqabunga kulezi zihlahla bese ngiwehlisela endlini yokucenengela bese ngitshela ukuthi hhayi futhi engani isizathu sokuba avuthe futhi angashi aphele Kuba wekade enze lokho khonake wayengakalungeli. Kodwa akwenzayo wasondela kuko wayesekhumula izicathulo zakhe waguqa ngamadelo akhe futhi uqala ukukhuluma kuko ngoba wayazi ukuthi kwakungaphezu kwemvelo. Kusuka lapho kwaphuma izwi lenkosi lithi, ngizizwile izibubulo zabantu bami futhi ngiyalikhumbula izwi lami, ngithumela wena ezansi ukuba ubakhulule. Manje ngezinye iy'khathi endleleni yomsebenzi onqunyelwe uNkulunkulu ubiza umuntu wakhe ukuba enze izinto eyinsini uqobo emqondweni wemvelo. Ubabangela ukuba benze into ethize ebayinhlekisa ngakho konke. Isibonelo nje ukuba ke uMose wayehlulekile njengensizwa eneminyaka engamashumi amane ubudala, indoda yempi, isihlalo sobukhosi, unyawo lwakhe luphezu kwazo, zonke izimbi zaseGibhithe ziphansi kokulawula kwakhe na, nokwehluleka ukwenza lokho futhi nango ehlela eGibhithe ngokusuku olandelayo emva kokubonana nalengelosi esihlahleni engaphethe lutho esandleni sakhe kodwa induku endala egwegile engeyasokwadule. Nomkakhe ehlezi phezu komnyuzi nogereshomi esekhulini yakhe itshebe emhlophe ilenge yaze yayofika ezansi okhaleni wakhe. Mhlampe wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala, ikhanda lakhe linempandla licobezele langeni nenduku esandleni sakhe, amehlo akhe ebheke ngasesibhakabhakeni nokumamatheka kuvundle ezindebeni zakhe. Ngahle kuba omunye wathi, Mose uyaphi? Wathi, ngendlela eGibhithe ukuba ngiyolidla. Ngabe wayengeka kwenza ngempi? Uzokwenza kanjani ngenduku egwegwile na? Oh, ndoda, ulahlekelwa yingqondo yakho, ubambene ikhanda. Kwakunguhlasela komuntu oyedwa. Kodwa into yakho yayingukuthi wakwenza ngenxa yokuthi kwakuyizwi lenkosi. NoMose wayinqumile kungena ndaba ukuthi amathuba akhe lalini. UNkulunkulu wayenaye futhi ufanele ukwedlula wonke amathuba. Uma bezilisa nabesifazane bebengacabanga lokho kuphela kulobu busuku ukuthi izwi lenkosi liyiqiniso, akukho kunye. Lonke iphakade lincika ezwini, akukho nelinye izwi, washo uJesu, eliyohluleka. Amazulu omhlaba akohluleka kodwa lona ngeke. Mose wehla futhi wayephikelela ngempela ngenkathi ephosa phansi intonga yakhe futhi yaphenduka inyoka. Wayesethola bazifanisa nabanye. Lokho kusalokhu kulibala ngasendleleni kaNkulunkulu, omunye ukuba azame ukuzifanisa nenye into. Nabazifanisa nabanye bayenyuka ukuba benze umbukiso ngakho, baphosa phansi izintonga zabo. Mose wazi ukuthi wayekhulume nobani. Wayemaza emkholiwe futhi wayekholisekile ukuthi wayenamandla okugcina lokho ayeye kunikele kuye okumelene neHora. Mose wama wathula. Kwase kuthi-ke inyoka kaMose yize yayiqeda inyoka yezanusi. Futhi siyafundiswa ukuthi leyo nto ifanayo iyophinde futhi mhlawumbe hayi ngendlela efanayo kodwa iyophinde futhi ngezinsuku zokugcina. Ngokuba njengoJane noJambe bamelana noMose kanjalo bayomelana neqiniso. Mose wayephikelele ngokuba wayenokuzuza ngempumelelo eliyisho kanje iNkosi emva kwayo, ngiyakuba nawe. UDavide emi phambi kukaSawuli ngolunye isuku futhi wabuza uGoliyathi ephuma ngale phezu kwequma isiqhoke esikhulu esasineminwe engamayintshi ayishumi nane nomkhonto omkhulu esandleni sakhe usayizi wena lithi yomaluki mhlawumbe amafiti angamashumi amabili noma amashumi amathathu, umkhonto omkhulu ekupheleni kwawo noma isihloko ithusi. Cabanga nje ukuthi ikhanda naleyo ndoda lifanele ukuthi lalingakanani. Lalingaba usayizi ompongolo nesiqoko sesivikelo esingamayintshi amabili ubuqinsi phezu kwalo nethusi limbozwe lonke. Futhi wayecela inselelo ezimpini zikaNkulunkulu futhi wakusho phambi kukaDavide. NoDavide wayengencane indoda ebomvana, umfo omncane mhlawumbe emahlombe aqothile. Ibhayibheli lathi wayebomvana, umfo omncane engakaze abe nokuqeqeshwa kokulwa kwababili ngemikhonto nezinto, kodwa wayekade egcine izimvu phandle kwingemuva lobadule nebhubesi liyangena lazilithatha elilodwa lamawundlu akhe wayeselijaha wayeselibulala ngendwemane. Sitshela ukuthi ibhere lakwenza lazama into efanayo noDavide uyalinqoba. Kwase kuthi-ke uDavide wathi, ningama futhi livumele lowo mfilisti ongasokile eyise izimbi zikaNkulunkulu ophilayo na? Wabathela ngenhlaza abafowabo besathi wayekangile wayephumele ukuzobona impi. Nokho ikhona into ethize eyayiku uDavide ukuthi wayazi ukuthi wayengaphezu komnqobi. Ngakho wathi, uma lesabo kulwa naye, mina ngizohamba ngilwe naye. Saulu lokho kufika endineni uSaulu wayesemembathize ngubo yakhe yezinsimbi futhi azanga menela watshela ukuthi ivesti yakhe yobufundisi yayingemanele umuntu kaNkulunkulu lento ayizange wayengazi ukuthi wayezokwenza njani lokhu angikaze ngiyilinge lena angazi lutho ngalezi iziqu zobuchwepheshe kanjalo njalo ikhumuleni into kimi futhi ningiyeke ngihambe ngendlela uNkulunkulu anginika ngayo ukukhululwa angihambe nendweyimani ngani bathi uyikawe kusukela ebusheni bakhe futhi wena awulutho kodwa intsha wathi kiye medlula angihambe futhi akulendaba ukuthi isikhwaka sasibukeka sisikhulu kangakanani nokuthi kwakubonakala kungesikho kanjani okwangempela udavide wayephikelele ukuthi lowo mfilisti ungasokile wayengeza ukudelela izimpi zikankulunkulu ophilayo ayemmele o kuba bezinabo udavide abaningi kule mpi ukuba bezinenye futhi indoda ebizoma futhi iphikelele ibe nokuba nezineke ekukholweni okwanikelwa kwabangcwele kwaba kanye Samson enge indoda enokuba nezineke impela wazalwa ngokuzalwa kokuba ngumnaziri naziri kusho ohlukaniselwe izwi into yenze kanjebo kuyoba yiyo kulobo busuku uma wonke amakristu abeyoba ngamanaziri enkosini esiwalisiwe hhayi ezivumele ukholo kodwa ezwini ukristu uyilelozwi wehlukaniselwe izwi wena amagoda ezikhombisa ezinwele ayelenga ehle ngomhlane wakhe okwakuyisibonakaliso sokuthi wayehlukanisiwe kwasekuthi ke ngolunye usuku wadibana ngaphandle ematafeni engenalutho esandleni sakhe ayengalwana ngakho ngenkulunkwane yamafilisti la mafilisti ayeyindoda njengobondo lwethusi izigqoko ezisindayo ezinkulu zesivikelo imakhanda awo izikhali ezinkulu zimi phambi kwawo nezihlangu amakhongco kanjalo njalo ekufakile ukuvika noma yeyiphi inhlavu mhlawumbe isigqoko esisivikelo siyi-intshi ubuqinsi emakhanda awo usamson wengela lutho kodwa wayeselokhu ezwa ukuthi isithembiso unkulunkulu ayemenzela sona sasisalokhu sineke ekhanda lakhe wayeselokhu eluzo ugcobo ngamanye amazwi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayenaye ngokuba wayewezwa lawo magoda elenga ehlele emahlombe akhe wathi mala lokho kwakungokwakhe ayengakuthola futhi kwakungumhlathi womnyuzi futhi wamana lokho esandleni sakhe futhi wayephikelela ukuthi kwakungesiyo umhlathi noma ingalo yakhe uqobo kodwa kwakuzoba ngamandla enkosi namandla enkosi afika phezu kwakhe futhi washaya ngalowo mhlathi wabafilisi eyinkulungwane okwenza kanjani na lowo mdala ovetezekayo ocwile okwadule omhlathi wawungawushaya edwaleni wawungaphiza ube izicucu futhi phezu kwezigqoko eziyizivikelo sasikulawo mafilisti esasilenga namaqabunga amakhulu enamekwe emaceleni lapho sedlula phezu kwamahlombe siwuqinsi nge-intshi nethusi wamane lo mhlathi futhi wayishaya wayiletha phansi inkulunkwane wathi umoya wenkosi wafika phezu kwakhe wayephikelele ngelinye usuku ibubezi lamtshaha futhi wayengena lutho esandleni sakhe kodwa umoya wenkosi wafika phezu kwakhe amagoda akhe esalokhu elenga ehlombe lakhe walithengula ibubezi ngezandla zakhe wayephikelele impela ngoba wayazi ukuthi isithembiso sikankulunkulu sasinaye wayekwazi ukuzuza ngempumelelo kunoma yini ngokuba isithembiso sikankulunkulu sasinaye ukukhulula uJohane wayeqiniseke kakhulu uJohane ubhaphathizi ngenkathi yezalwa wayazi ukuthi wayezoba nguye emva kokuba esekhule ngokwenele ukuba aqonde cishe neminyaka eyisishiyagalolunye ubudala uyise wayengumpristi ngokuvamile balandela uleyini kababa kodwa akehlelanga ezikoleni namakholeji ngoba wayazi ukuthi umsebenzi wakhe wawusemqoka kakhulu wayezomemezela umesiya siyazi ukuthi ingelosi yayisho njalo wayazi ukuthi wayemelwe empalweni izwi lomemeza ehlane lungisani indlela yenkosi wayazi futhi ukuthi uMalaki iminyaka engamakhulu amane ngaphambili wayethe bhekani ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami emva kokuba sehlane lapho wathola ukufunda kwakhe kwasesikoleni yokuvela kuNkulunkulu hhayi okuvela kwelinye ikholeji lesayensi yezenkolo njengoba uyise evela kulo kodwa wayenomsebenzi esomqoko wayezomemezela umesiya futhi wayedingeka azi ukuthi lobo luni lwesibonakaliso lwaluzolandela umesiya wayeseqaphela-ke ngolunye usuku wayemile eshumayele kubantu wathi ukhona omi phakathi kwenu manje elingamaziyo ozicathelo zakhe ngingafanele ukuzijukulula uza kunibhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo wayeqiniseke kakhulu ngesikhundla sakhe wayeqiniseke kakhulu ngenkonzo yakhe waze wathi umi lapha ndawo manje phakathi kwenu Wange sabu kubusha busweni babafarisi na basadusi na namabutho nanoma yikuphi okunye okwakukhona. Bange babembekile izinkulungwane zeminyaka kodwa wathi ubi phakathi kwenu. Kukho muntu owayengakususa kuye, wayephikelele. Wayenokuba nesineke busweni babo bonke. Yebo, lona wesifazane ongumGreki omncane, akungabazeki wayezwile ngayo, weza ngoJesu imvuselelo enkulu. Umprofethi esemncane ekhuphuka eGalile evele eNazaretha, futhi wayebonisa izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso. Wayezwile ngayo, futhi ukukholwa kuvela ngokuzwa. Lona wesifazane ongumSirofenike engumGreki. Ukukholwa kuthela imithombo abanye abangawuboni. Ngathi ezwa wakholwa. Ngathi ukuba wezwa ngentombazane yakwamakhelwane iphiliswa esithuthwaneni umntwana ayenaso futhi bangathi ukuba bezwa ngalona onesithuthwane ephiliswa. Ngakho indodakazi yakhe yayidinga ukuphiliswa futhi wayezwile ukuthi Jesu wayekwazi ukukwenza. Ngokuba wayeyizwi likaNkulunkulu elenziwe inyama. Ujohane ngcwele ukuqala ekuqaleni wayekhona ulizwi, lizwi wayekuNkulunkulu, lizwi wayenguNkulunkulu, lizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Nguyena ezalwa namuhla naphakathi. Wayelapho ukuba embule izithembiso zikaNkulunkulu zosuku lwakhe. Lapho kulobo busuku kuqinisekisa nokwembula zonke izithembiso uNkulunkulu azenzela lo nyaka. Kulapho kuba kwenza. Wayekhona ngezinsuku zabaprofethi, wayekhona kuMose, wayekhona kuDavide, wayekhona ku-Elija, wayekhona kubo bonke abanye ukwembula isithembiso sikaNkulunkulu salowo nyaka. NkuNkulunkulu wabela izwi lakhe unyaka ngamunye futhi uthuma umprofethi nezwi liya kumprofethi bese likuqondisa futhi ilokho impela kwenzile yonke iminyaka futhi uNkulunkulu futhi akaguquki. Jesu Kristu uyilo mprofethi kulobu busuku oma phakathi kwethu. Uye lapha ezimweni zikamoya ngcwele owazi yonke into futhi angembula noma yini afisa ukuyenza. Wakukholwa lokhu? Kunendaba ukuthi abantu abakukholwanga kangakanani? Ukholo kutshela umthombo abantu abangazi lutho ngawo. Uma umuntu enokukholwa kuNkulunkulu unokubambelela entweni ethize angeke ayichaza yinto ayibambile. Angeyifuqe noma ishove noma idonse kuthetha yena. Kungaleyo ndlela-ke kukholwa. Uma umuntu ngempela enokukholwa kuNkulunkulu uthola lowo mthombo abanye abangawuboni. Izwi lakhe liyinkemba, iBhayibheli lasho njalo, lifuna inkomba kulokho ngamaHebheru esine, ishumi nambili, njengoba ngine ndikimba ibhalwe phansi. iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kule nkemba singahlangothi zombili. Le nkemba izofanele ibanjwe yisandla sokukholwa, isandla sesayense yezenkolo ngeke sikwenze. Kuzofanele kuthathe isandla sokukholwa, esiqeqeshwe ezintweni zikamoya, esazi uNkulunkulu. Futhi kungahle njengoba ngingahle ngisho lokhu, ukholwa kanjani ukuthi uJesu wabuka izethameli wayeseyibona imicabango yazo na? Ngoba wayeyizwi. Ake sicabune okusele kwezwi lapha libukhali kule nkembe singanhlangothi zombili lihlukanisa imicabango nezizindlu zenhliziyo. Wayeyizwi. Yingaleso sizathu wayekwazi ukwehlukanisa imicabango eyayisenhliziyweni yabo. Izele busuku njengoba sithathile, njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma, wabonisa leyo ndoda imi lapho, idla inyama yatshola iphuza obise komazini, idla ibhotela nesinkwa. Imi lapho idla igqoke izingubo njengawe nami ifulathele ithende. Futhi yabona ukuthi uSara wayecabangani ethendeni, kumangalisa u-Abrahama ayibiza ngo-Elohim, onela konke, oziphilela yena, u-Elohim.
Jesus said as it was in the day.
Jesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kubuyeni kwendodana yomuntu kuyoba yinto efanayo. Emihleni niqabelile eSodoma lapho washo kuLuka 17:15.
It said that when the days of Sodom.
Washo ukuthi nxa imihle yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu nxa indodana yomuntu yembulwa. Ngemihla indodana yomuntu yembulwa njengoba yayinjalo eSodoma into efanayo iyobe yenzeka. Sithola ukuthi umlilo usulungele izizwe sezilungele abavangeli useye ezindaweni yazabo futhi zonke iziphiwo zibekwe ngokuhlelekile. Kumangalizi sifanele ziphikelele, akumangalizi sifanele sibe nokuba nesineke. Sinomgomo wokuba sizuze ngempumelelo kuwo nguNkulunkulu. Lokho ngokuthi sibizele ngaphandle umlobokazi kaJesu Kristu ovela kuwo wonke amahlelo, kubo bonke abantu, abantu abahlukaniselwe uNkulunkulu. NomGreki wayewezwile lamazwi, walikholwa. Wayenezithiyo eziningi, kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenazo. Ukukholwa kwazi sithiyo. Ukukholwa kwakhe kwakungenazithiyo, yena wayinazo, kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenazo.
Kade
ube nezithiyo, kodwa uma unokukholwa, akwazi kwehlulwa, kuqinisekile. Lesibuke ezinye zezithiyo zakhe okomzuzwana nje. Abanye babo kungahle ukuthi basho ukuthi kumbulane ungowolunye uhlanga olwehlukile. Ungumgreki, umsirofenike ngesizwe.
UngumJuda.
Ngamnyamazi namhlanje ubungathi ihlelo lakho alinayo levuselelo. Kwezinehluko ihlelo lakho noma linjala noma cha. Lo wesifazane wayengenandaba ukuthi kwakuyihlelo likabani. Wayeyisidalwa singumuntu esasikade sidalwe nguNkulunkulu futhi wayenezidingo futhi wayenokukholwa futhi wayezokuthola. Noma ngabe ihlelo lakhe lalibambisana noma cha akumenzanga mehluko waqala kusuka. Ngakho kuba wayenomunye umxeki ongakho kuba wadibana naye ezantsi kuleyini wasethi ngani izinsuku zezimangaliso seledlule asisenazo izimangaliso lelo ngokungahle kube yiJuda emva kokuba esengene yena ngale kunelizwe lapho uJesu aye khona ngaphesheya kweGalile izinsuku zezimangaliso seledlule ayikho into enjalo. Wayeselokhu ephikelele, wayengwane sineke. Umkhonto wehlela uzange umise, kanjalo akukho neyimuphi wabo owakholwa ukuthi izinsuku zezimbekaniso lwase lwedlule, wayazi okwehlukile. Yokuqala wayenento ethize ngaphakathi kuye eyamtshela ukuthi wayezokuthola ikucelile. Wo bantu kulobu busuku uma kuphela ningahle nibambe lokho enhliziyweni yenu, ukuthi uNkulunkulu lapha ukukunika isifiso senhliziyo yakho. Uma uzohlangabezana nezimo zakhe akukho kungama. Ngakho kuba kwakukade kukhona isigejane sabesifazane abafika kuye basebethi ukadadewethu Lydia kumbe noma ngahle ukuba igama lakhe lalikade lingubani. Yaqonde yini ukuthi umyeni wakho uzokushiya uma wenza lokhu na? Ungabazeki kodwa ukuthi wayemthanda umyeni wakhe kodwa wayengena kuqalekisa noma busise lokho kwakukuye. Isona into eyayisho indodakazi yakhe yayibulawa yisithuthwane futhi wayedingeka afikelela kuJesu futhi ngenkathi efika lapho ikhona into eyayizokwenzeka kunomyeni noma kungenamyeni. Bake babo ngahle kuba bathi awu uzokwenza njani ngalo mntwana ohluphekile uma kwehluleka na? Kodwa wayazi ukuthi kwakungeza ukwehluleka, ikhona into eyayibuye yamtshela ukuthi ngeke kwehluleka. Uma wenguNkulunkulu njalo njalo usalokho ehlale kuNkulunkulu ngeke kwehluleka. Ngakho ke wayeselokhu engonesineke. Manje ke abanye babo ngahle kuba bathi isiyingi ongowakuso emphakathini sizokuhleka. Ihlekwa noma kungahlekwa akumenzanga mehluko. Kodwa into ethize yayingaphakathi kuye wayeselokhu engonesineke. Abanye babo ngahle kuba bathi uzokhishwa ebandleni lakho. Ukhishwa noma ungakhishwa wayesemgwaqeni wakhe. Into ethize imdonsela kuJesu. Yayingekho into eyayizoma endleleni yakhe, kungekho zithiyo, wayengone sineke, akukho lutho lwama endleleni yakhe. Ekugcineni wafika lapho wayekhona. Abantu abaningi bayacabanga ngenxa yokuthi nje ufika lapho akhona sekuphela konke, iphutha lelo. Ngeza lapha kulendlu kulobu busuku futhi azibonisa ephila, yemva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngezinto athembisa ukuzenza ngalolu suku. Wenzi leza lebusuku, ukwenza njalo busuku, wenza ndawo zonke, uyafakazisa ukuthi uzaphila. Futhi ubungaba sebukhoneni bakhe kodwa kusikho lokho. Cha umnumzane, ngezinye izikhathi uhlangana nobunzima uma ufika ebukhoneni bakhe, wahlangana nabo. Ngenkathi efika, wayesethike uJesu, wayengathunywanga ohlangeni lwakubo. Yena impela lowo eza ekholelwa kuye, wamala.
This is a lesson.
Lezi zifundo. Yelimpela lawo wayedlule kuwo onke lamasango osizi nokuthi manje naye yonke into ukuze afike lapho ngento ethize shayisa okomthambo ongaphakathi kuye. Imtshela ukuba ahambe esefika lapho kuye wamali obala. Nangaphandle kwalokho wathi uhlanga lokubo lwaluke luthe kodwa isigejane sezinja. Ukuhle kimi ukuba ngithathe izinkwa sabantwana ngiziphonse kinina zinja.
What if he'd called the
Ngoba ke wayebize amaPentecostali ngezinja. Hey, angazi ukuthi kwakuyokwenzekani. Ngoba ke wayekade ethe izinto ezingama-Methodist, izinto eziyi-Baptist, umbono wami ngibuyele emuva bese ngitshela obeluthi wayeqinisile empeleni kwakungekho lutho kulomfo. Kodwa uma wawubambelele nento ethize inokukubamba kuzokwehluka. Ngithunyiwe kini hlanga lezinja, akukuhle kimi ukuba ngithathe izinkwa zabantwana ngisibe nina. Angithunyiwe kini. Imvuselelo yenu ayi inkampani yenu ekuchazi lokhu, futhi angithunyiwe kini. Futhi akukuhle kimi ukuba ngithathe isikhathi sami phezu kwenu nibe ningelutho kodwa izinja, futhi kungani ngichithe isikhathi sami ngani na? Kudumala kunjapho kwakuyoba kulowo wesifazane wayengenako ukukholwa, owayenganqumile.
Oh,
if the church is going to be
but still she has.
But
why
is that not Wengeziswa izithombo zendle futhi mele sasifanele sithotoswe ulunyela lwezi uhlobo ludinga ukuthi ulufuthe yonke indawo yazi futhi uxoshe izilokazana kuso. Isithombo esiphile kahle sihle udinga ukuba usifuthe. Isithombo esiphile kahle sihle izilokazana ngeke seze kuzo sigcwele impilo nokukhola okuhle kokuzala kokusha kukunkulu ukhola kukamoya ongcwele kwangoqobo ngempela akukho kuzokwala ngeke kwakwenza kuyaphikelela kuyamkombweni uNkulunkulu athembisile kuwo. Kukho lutho luzokwala uyahamba noma kanjani. Yebo, wayengesiko kupasteliwe. Namhlanje yonke into esinayo ipasteliwe. Ngikhuluma ngombili opasteliwe, ngiwubona phandle ezimpawini phandle lapha. Awulungile, ubulala abantu. Ungani Richard Chest, yathi, uma besifazane beqhubeka nokuwudla okuzokwenzeka, bangeke basaba nezingane eminyakeni engamashumi amabili kusukela manje, bangeke bakwazi ukuzala abantwana babo. Iyaphilika kuze kubambelele umdlavuza. Oh, yonke into idliwa izibungu. Lokho ngempela kushaya okwesayense ngenguquko kuphume. Jesus wathi uNkulunkulu wathi ekuqaleni yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo. Thatha umbili opasteliwe bese uzalanisa bese utshala. Tshala yona leyo mbewu efanayo ngonyaka olandelayo awunalutho. Uhlamvula ubukeka lungcono kodwa unalutho. Bapastelise yonke into ezweni. Thatha umnyuzi futhi noma thatha imbongolo yenkunzi bese uyizalanisa nehashi lensikazi. Thola umnyuzi kodwa lo mnyuzi ungeke waphinde uzizale futhi. Uyinto engazilutho kwedlula konke emhlabeni. Ngike ngayishayela yonke impilo yami lapha uzo uyolinda kuze kube ngumzuzu wokugcina ukuba kukhahlele. Wazi lutho ngeke wawufundise lutho. Uma kuwo ufana njene nqwaba yalapho ababizwa kanjalo ngokuthi bangamakristu namalidlebe ecijile. Awazi ngisho ikhonya futhi ayazi ukuthi ikhonyelani. Izinsuku zezimangaliso seledlula yikho into okuthiwa kuphiliswa. Kodwa thatha elihle wona wazi ukuthi uvelaphi, awazi ukuthi ubani ubaba noma umama. Kodwa ihashi lehlobo ngempela niyazi ukuthi kwakungubani ubaba walo, kwakungubani umama walo, ukuthi kwakungubani umkhulu walo, ukhokho, 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 uya lebuva. Niyazi lapho livela khona? Kanjalo nomkristu ozela ngokusho wangoqobo, niyazi lapho evela khona? Indabuko yakhe yayingenayo uJohn Wesley Luther noma omunye umuntu. Iqala ngosuku lwePentecost ngenkathi uNkulunkulu uqobo lwakhe efika phakathi kwabantu bakhe. Futhi yizwe libonakalisiwe. Yesu futhi uyothi amen. Umunye uthi angazi ngalelo. Yayibona leyo mbongolo epasteliwe na. Yabo ayazi ukuthi iyaphi, ayazi ukuthi ivelaphi, isesimweni esibikaphi. Lowo wesifazane wayengesilo lolo hlobo. Ngeke sise sithombe ezipasteliwe. Wayebambe into ethize. Ungadinga ukuthi umtotoze futhi umfuthe futhi uthi manje sithandwa ngiyecela manje ake ngikunxuse ufanele wehle umnumzana akukho muntu yonke into izama ukumvimbela umkristu wangempela uyasilwela isikhundla sakhe uzofanele abe yedwa yena loNkulunkulu futhi ulwela wonke amayintsho omhlabathi ngakho udingi ukuthi uhambe ubatotosa yendaba kaleli bandla lamapentekosteyali namhlanje sinezingane zamapentekosteyali ekade zifafazwa nje futhi zifuthwa ngalokhu nalokho nokunye sekuze kwaphumela ezigejaneni zamapastela esikudingayo namhlanje ngokuhlanza kwendlu kusuka epulpiti kuze kuyofika le kumlindi iminyango nokuqala kabusha futhi sithole okunye ukukholwa kwangoqobo zalo kubantu ya. Aboweke sile ipastela njengoba kunjalo obubizwa ngokudla okusahlamvu kwamakholo namhlanje. Wenzani na? Wavuma ukuthi wayeqinisile izwi nokukholwa njalo kuyovuma ukuthi izwi liqinisile. Amen. Uma kukholwa kwakho kungaligcizeleli lonke izwi nezwi likaNkulunkulu ngo-amen. Kukholwa kungalungile ngesehlakalo sakho. Ibhayibheli lathi kuyelezelwa namuhla naphakade, uma kungasho ukuthi amen kulokho kodwa-ke kukhona okungalungile. UJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Uma kungasho ukuthi amen kulokho khona-ke kukhona okungalungile. Uma kungagcizeleli sonke isithembiso sezwi likaNkulunkulu ngo-amen kukhona okungalungile. Wavuma ukuthi wayeqinisile, wavuma ukuthi wayengelutho kodwa inja, kodwa wayefuna imvuthuluka. Kungebe yithina, oh Qabo, sifanele sihlaliswe esihlalweni futhi uma bengakhonzisi kimi ngobusuku bokuqala angizukubuyela ngobusuku obulandelayo. Manje niyabo, oh mehluko nje pho ayeyiwo. Abekwe muva, asuduzelwe muva, asuduzelwe phandle, abekwe ngaphandle, noma ngabe kwakuyini, wayenqumile. Wayephikelele engonesineke. Into ethize ngaphakathi kuye ebutshela ukuthi wayezokuthola kungakajaleki ukuthi wayedingeka linda isikhathi eside kangakanani, ukuthi wayezokwedlula kukuphi, wayezokuthola noma kanjani. Wayefuna ivuthuluka, wayengalifuni idina eliwubudla okugcwele. Wathi izintsha zidla ivuthuluka phansi kwetafula lomninizo. Yileyo ndlela yokukwenza. Ungathathi isihlalo esiphakeme, thathe isihlalo esisemuva. Ungenzi yiba ngumuntu omncane nje, indlela eya phezulu iphansi njalo. Ozithobayo uyakuphakakiswa, oziphakamisayo uyakuthotshiswa. Indlela eya phezulu iphansi njalo. Kumbulani, wayengakaze abone isimangaliso. Wayengowezizwe, kodwa wayenokukholwa. Wayeyinto ethi ayifane nesifebe uRahabi. Wathi ezihlolini, ngasho ngokuthini, ndangize ngibone ukuthi uJoshua uzikama kanjani izinwele zakhe, yini zibukeka kanjani zonke izinduna na, noma mhloboni yezinkemba abazisebenzisayo na, mathuluzi mani abanawo na, mhloboni yokulwa impi na. Wathi ngizwile ukuthi uNkulunkulu nani, lokho kunganele kahle, ngifuna isihawu. Wakholwa. Ukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi likaNkulunkulu. Bekuzisani, nalesi sisho uJesu wathi, ngoba wayephikelele futhi eza. Manje kuqala wambiza ngendodana kaDavid. Manje uma wayene njengowezizwe, wayengenakho ukuthi ambize kanjalo njengendodana kaDavid. Kodwa ngenkathi ethe Nkosi, wayeyinkosi yakhe, kodwa hayi indodana kaDavid kukho. Wayenokusondela kufanele esiphiweni sikaNkulunkulu, futhi yilandlela kuphela yokwemukela noma yini iza ngokusondela okufanele. Wayengowezizwe wokuqala ukuba isimangaliso size senziwe kuye. Ukholo kuyavuma ukuthi izwi liqinisile, lithobekile futhi lizithoba ngenhlonipho. Nokufanayo kunamhlanje, uma ukuthatha noma yiyiphi ingxenye noma aphi inqobo nje uma ngifika lapho. Selake namqaphela uMatha ebukhweleni bukaJesu wayeba nesineke na? UMatha ngenkathi ephuma nakuba wayenomfowabo ayemthanda, nakuba wayevule indlu yakhe futhi washiya ibandla kanjalo njalo, futhi uLazaro futhi wayengabangani. ULazaro wayefile ethuneni futhi wayesebe phakathi lapho izinsuku ezine sebona vele. Ikhala lase liqathakele phakathi, inyama isisukile emathanjeni akhe, wayefile. Ngakikhuluma kwesifazane owayengowenye inkolo, ongakholwa ukuthi wayengongaphezu nje kokuba ngumprofethi noma umuntu elungileyo. Ngizovuma ukuthi wayengumprofethi, kodwa wayengaphezu komprofethi, wayengunkulunkulu wabaprofethi. Wayeyikho konke abaprofethi ayeyikho, kwakukuye, kuhlanganisa noNkulunkulu, nakho konke okwakho ndawonye kwenza yena. Sasenza kobunye busuku. Wathi, uma ngingafakazisa kuwe mnumzane Branham, wathi nginephutha elilodwa ngumlayezo wakho. Ngathi ngithemba ukuthi inkosi njalo inephutha elilodwa kuphela elithola kimi. Wathi, ukhosha kakhulu ngoJesu. Wathi, umenza uNkulunkulu. Ngathi, wayengunkulunkulu. Uma ngingesiye uNkulunkulu, wayengumdukisi omkhulu kunabo bonke izwe eselake laba nabo. Wathi umenza onobu uNkulunkulu. Ngathi wayengonobu uNkulunkulu. Wathi wayengumuntu olungileyo. Ngathi wayengaphezu komuntu olungileyo. Wayengunkulunkulu. Wayenobu uNkulunkulu. Wathi ngizofakazisa kuwe ngebhayibheli lakho Qobo, wayengesuye onobu uNkulunkulu. Ngathi ungakwenza kanjani na? Wathi uJohane ngcwele isahluko seshumi nanye, ngenkathi uJesu eye ethuneni ukuyovusa uLazaro, ibhayibheli lathi wakhala izinyembezi. Ngase ngithi ngabe lowo ngumbhalo wakho na? Ngathi yebo. Ngathi uyehluleka. Wathi wayengakhala kanjani izinyembezi futhi abe enobunkulunkulu na? Ngathi wayeyikho kokubili umuntu noNkulunkulu. No, kwakungumuntu owayekhala izinyembezi impela. Ngizokubo ukuthi lowo kwakungumuntu ekhala izinyembezi. Kodwa ngenkathi yema eceleni kwethuna, waxolisa umzimba wakhe omncane oyintengentenge, wayesethi, Lazaro phuma, umuntu owayekade esefile, izinsuku ezine, wahamba ngezinyawo zakhe wabuya waphila. Lowo wayengaphezu komuntu, yebo mnumzane. Ukubola kwamazi umniniko, umphefumulo wawumazi umdali wawo. Futhi wayethatha uhambo lwezinsuku ezine ndawo ndawo. Angazi kanjalo nani yanazi. Kodwa empeleni ngenkathi ekhuluma, uyaphuma. Amen. Lowo wayengaphezu komuntu. Wayengumuntu ngenkathi ehla evela entabeni ngalobu busuku. Emva kokuba efika, wayekade elambile. Wehla ebuka phezulu emithini ukuba athole into angayidla. Ebuka emthini ngenkathi eqalekisa umuthi owukade ungenazithelo. Wayengumuntu ngenkathi elambile. Kodwa ngenkathi esethatha amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu wabutha izihlabetho eziyisikhombisa zigcwele imvuthuluka esele, lowo wayengaphezu komuntu. Yilokho. Wayengumuntu ngenkathi elele phandle lapho emanzini ngalobo busuku kwingemuva lomkhumbi. Amandla ayephumile kuye usuku lonke eshumayela futhi ephilisa abagulayo. Amandla ayemshiya kubantu ehlulela imicabango enhliziyweni yabo. Nothemvela abayizinkulungwane eziyishumi bolwandle abafunga ukuthi babezomminzisa ngalobo busuku. Lo mkhumbi yomdadlana njengezimfana zebhondlela phandle lapho ubaquza uyaphansi naphezulu. Uthemvela wathi, sengimtholile manje. Futhi kwakubukeka sengathi kwase kuphele konke.
But when he was once aroused, come up, put his foot on the rail of the boat, looked up and said, peace be still, and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God.
Kodwa ngenkathi ethi ukuphaphama uyenyuka, wayesebeka unyawo lwakhe kwintambo yoseyili yesikebhe, wayesebuka phezulu wayesathi, thula uthi du, nemimoya yamagagasi kwamlalela. Lowo wayengaphezu komuntu, lowo kwakunguNkulunkulu. Wayengumuntu ngenkathi ekhalela isihawu esiphambanweni, qiniso. Ngenkathi ekhalela ukuphuziswa futhi bamnike uvinika, lowo kwakungumuntu. Ngenkathi efa, hopa, ekhala, wabethelwa, wabethelwa ngezipikili eziphambanweni, wayengumuntu. Kodwa ekuseni kephasika, ngenkathi ephula izimpawu ezivale ithuna, futhi wabuya wavuka, wayesathi, nginguye owayefile, futhi sengikophilayo kuze kube phakade, lowo wayengaphezu komuntu. KwakunguNkulunkulu kumuntu, indodana yakhe. Kumangalisa uMatanga lokhu ukuqonda, waye nokuba nesineke ebukhwaneni bukaJesu. Wathi, uma ubukhona mnewethu ngaye ngafanga, kepha nakalokhu nakuba yini oyicela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. Oh, kuba kuphela besingathola lawo mazwi ezinhliziyweni zethu kulobu busuku. Ngiyazi ngihlezi esihlalweni sinamasondo, ngiyazi nginomdabuza nginenkathazo yenhliziyo noma ngabe kuyini. Ngiyazi udokotela uthi ihora lami lokugcina selisondele eduzane, kepha nakalokhu Nkosi. Nakuba yini oyicela kuNkulunkulu uyoyenza, futhi hlezi ngakwesokudla sobukhosi bakhe ukwenza ukuxusela phezu kokuvuma kwethu. Nje yibani ngaba nokuphikelela njengoba uMata wayenjalo. Okubonakala sengathi wayeme enqabile. Wathumela kuye futhi akahambanga, wathumela futhi akahambanga. Ekugcineni emva kokuba esembelwe izinsuku ezine, nangu kodwa wayeselokhu ephikelele. Ebambe into ethize, wayeyibonile imisebenzi yakhe futhi wazi ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu. Wayazi ukuthi kwakunguye wayephikelele, ekutholile ayekucelile. Wesifazane waseShunemi phambi kuka-Elija wayephikelele. Oh, ingane yasefile futhi lele embhedeni wakhe. No-Elija wazama ukuthatha induku egcotshiwe wayeseyithubela ngoGehazi ngoba ibeke phezu komntwana. Kodwa kukhona kwakhe ngokungekho endukwini kwakungumprofethi. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayekulowo mprofethi ngokuba wayewabonile amazwi ayewashilo efezeka. Wayengumprofethi oqinisekisiwe futhi wayazi ukuthi akusho kwakuvela kuNkulunkulu. Wayesethi, kuphila kwamphefumulo wakho ngikukushiya ngize ngitshele ukuthi kungani. Futhi wahlala naye wayephikelele waze wakuthola ekucelile. Kungikhumbuza lapha kuke kudala owesifazane omncane vele eCalifornia, ngenkathi ngisalokhu ngihlala eJeffersonville sekucishe kube yiminyaka emithathu noma emine eyedlule. Wayenethumba lethumba lodwa lalisinda amaphawundi angamashumi amahlanu. Badingeka bamthwale bamfake endlini bamhlalisa ngemuva. Wayazi ukuthi ngangizoba lapho ngalobo busuku. Wayecabanga ukuthi ngangizokhulekela abagulayo kodwa nje ngizele ukuzoshikhuluma nezethabeli mhlawumbe ngalokho ezinakho phakathi lapho kulobo busuku. lokhu ngemva kokuqeda ukukhuluma abanye babo babemtshelile akabakhulekela abagulayo kulobu busuku kodwa wayefuna ukukhulekela washo enhlizeni yakhe futhi wakholwa wayekade esemhlanganweni ngaphambili wayesethi ngikholwa ukuthi uma umfowethu uBrenham ubengangikhulekela bengizophiliswa futhi ngalobo busuku ababili noma abathathu bamadikoni bamedlula ngapha nangapha base bephuma eceleni ehawu indlu beza ngemuva bambeka emnyango futhi ngaqala kuphuma noPhili Paul ngemuva wangithumela ngomlenze wembhuluko kanjalo wathi mfowethu uBrenham wathi bengihlala njalo ngikholwa ukuthi uma ubungacela uNkulunkulu uNkulunkulu ubengangiphilisa ngabeka isandla sami phezu kwakhe ngathi manje-ke Dade ngokukholwa kwakho makube kuwe izinyanga ezimbalwa emva kwalokho ngahlangana naye ngale emhlanganweni lapho wayelapho emi enokhalo oluphelele ithumba elingamaphawundi angamashumi amahlanu lalingasekho wathi ngiyothetha noma yimuphi wesifazane phakathi lapha endlini yokugqokela futhi ngimbonisa ukuthi ngabe ukhona yini umaka kimi noma yikuphi nasi isithombe sami sengangiyikho kwakuyini na noma ngabe wawukhulekela abagulayo noma ka wayephikelele wayevela eCalifornia ukuba aphiliswe futhi wayengabuyele buva noma ngayiphi indlela kodwa ephilisiwe wayephikelele ngiyakhumbula ngibizelwa eceleni kobhedi womfana efa lapho eminyakeni yembaba edlule enoklilo omnyama futhi abangivumelanga ngingene lapho ngoba nganginabantwana udokotela wathi ngeke ungene lapho yindoda ekaniwe ngangazi ukuthi wayeyikatolika ngase ngithi ukuba umfana ubeyikatolika ubungamthethela umpristi angene na wathi ya kodwa akakaniwe ngathi washela abantwana kanjalo njalo wathi akusiyo umbuzo umnumzane uBrenham ngathi ubuzothethela umpristi angene futhi yamnike izimiso zasesontweni zokugcina lokhu izimiso zasesontweni zokugcina umfana uyafa ngidedele ngiye kuye awu ekugcineni ngamehlula futhi wangigqokisa njengeku-clashcan noma uthize zonke izinhlobo zezinto ngaphezulu noma umdala nobaba wayemi lapho ngangishiya kuhlangana nomama umdala nobaba bathi uma uzoza ukhuleke umntanami uzophila umfana wethi akabe neshumi lesikhombisa iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala wayenekhadiyogramu umshini oqopha ukusebenza kwemisipha enhliziyweni umshini lapho wezinhlobo ezithile wayekade ekubhekile izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi wayengazi lutho baba nomama bangimukela lapho ngingena ngaguqa phansi ngase ngikhuleka umkhuleko wokukholwa omncane olula ngathi mnumzane kamkholwa unkulunkulu na wathi ngayo yonke inhliziyo yami into kuphela engifuna uyenze ngokucela unkulunkulu unkulunkulu uzokundikeza ngathi ngiyabonga mfowethu ngokwethemba kwakho kwangathi ngekukhaphele ngabeka izandla phezu komfo omncane ngase ngikhuleka nkosi jesu makuthi ukukholwa kwalo baba nomama kujoyinane nokwami futhi kuze phambi kwesihlalo sakho sobukhosi kulobo busuku vumela lo mfana aphile futhi angafi ngoba siyakholwa egameni likajesu ngasukuma nobaba wafinyelela ngale wayesedumele umama ngale ekesini elidladlana elisiza ekuphufumuleni le nto ayiyephefumulela kuyo lapho wayesethi mama lokho kumangalisi na lokhu akumangalisi na wo kuyamangalisa kakhulu naloyo nesi omncane emi lapho wamangala lelo kepisi elincane kwathi aliwe ekhanda lakhe waqalaza wayesethi mnumzana ngiqondi ungaziphatha kanjani kanjalo wena nomkakho nendodana yenu ifa na wathi sithandwe indodana yama yifi awu wathi udokotela uthe ubefa wathi lokho noma ngabe kwakumshini muni wathi uma inhliziyo ize ishayele phansi kangako ngalo mkhuhlane akukaze kwaziwe emlandweni ukuba ike ibuye ngisozeka kukhohlwa lokho kukholwa kwalowo khokho mdala wayesonde ngiyakholwa enhlanganweni i-AB Simpson wenyuka wayesebeka izandla zakhe phezu kwamahlombe wayesethi akabe neminyaka engamashumi ayisithupha ubudala wabeka izandla zakhe phezu kwamahlombe ale ntombazane encane wayibuka ebusweni
Sanda,
wena ubuka lo mshini yikho kuphela wazi ukukubuka kodwa mina ngibuka izithabiso uNkulunkulu ayithe uyosenza kuye ngokuthi ubukani abangane entekeli futhi bejabula lapho mfowethu futhi uganiwe futhi uyisithunywa senkolo e-Afrika manje unabantwana ababili Kani na anga ukuba nomama bakwazi ukubambelela ngehora limnyama ukwedlula onke ukuba nokuphikelela yomnumzane ukuba nokuphikelela yiba nokukholwa kuNkulunkulu bikaye mncane phambi kwabo bonke labo baprofethi abangamakhulu amane abaqeqeshiwe babephikelele ngenkathi eba nombono ovela kuNkulunkulu nakuba bewayephambene bahlangana naye base bemtshela manje sizokubuyisela enhlanganweni uma nje uzosho into efanayo wena abayishoyo Wathi kuphila kwenkosi ngiyosho kuphela engitshela ukuba ngikusho Nomoya wakhe washolwa nezwi likaNkulunkulu futhi wamemezela iziprofethi zakhe kungena indaba bathi sizomphoza izinto okusini eziphakathi futhi simnike ukuhlupheka isiko sokuhlupheka namandla okuhlupheka futhi uma sebebuya wathi uzobhekana naye uHabi wakwenza wathi uma ubuya nokubuya kobe uNkulunkulu akukhulumanga kimi wayephikelele wayazi ukuthi wayemi kuphi indoda eyimpumputhe eyayikade iphilisiwe nguJesu yayike nakuphikisana nesayense yabo yezenkolo bathi ubani ovula amehlo akho na wathi umuntu othiwa uJesu waseNazaretha bathi lo muntu isona sazi lapho evela khona manje wabanika impendulo emnandi wathi ningabaholi bezenkolo balolu suku nalo muntu ungenze ngabona kepha nokho nazi lapho evela khona wayenesayense yezenkolo enhle impela yakho uqobo wayengenakuphikisana nabo kodwa wayazi into eyodwa wayesebona futhi wayengenamahloni uyise nenina wayenamahloni ukusho ukuthinze ngakho kodwa hhayi yena wayekubonile wayekuzwile wayenemiphumela yakho ikhona into eyayimtshelile futhi wayephikelele Philippe wathi nje angabona isifundo seizolo ebusuku ini ngenkathi enyukele mkoneni buka Jesu Kristu ngenkathi ebona okaSimoni noma umfobo kaAndreya uPetru wenyukele mkoneni owayesenguSimoni ngaleyo nkathi ufike ebukhoneni buka Jesu Simoni wayekade efundisiwe njengomntwana ukuthi uMesiya yoba ngumprofethi ngenkathi eyongele ebukhoneni bakhe futhi wamtshela igama lakho nguSimoni futhi uyindodana kaJona waphikelela wayeselungeleke uba yinhloko yebandla kanti uPhilipe kubona wayazi omunye umfundi wephepheli omuhle owayelazi iqiniso wayephikelele wajikeleza intambo wayesemthola futhi ngenkathi uNathanayeli efika indoda eyayinodumo umhepheli wangempela uqobo indoda umhepheli wokuqina indoda kahle ngempela eqotho kahle wayeyindoda enkulu Kodwa phambi komprinsi wakhe naphambi kwabo bonke ngenkathi uJesu embheka wayesethi bheka umIsrayeli okungekho inkonjiso kuye wathi Rabi ungazenini na angikaze ngikubone ngaphambili waze kanjani ukuthi bengingubani na wathi ungakabiza nguFilipu uphansi komuthi ngakubona wawezinyaweni zakhe wayesethi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo wena inkosi kaIsrayeli ngani na wayephikelela kungakhatheleki ukuthi omunye umuntu wayecabangani wayehlangane nento ayefunde ngayo ayekulindele ukukuthola kuJesu wayekutholile wesifazane umncane oyisifebe uphumela emthonjeni kolunye usuku ukuzokha amanzi lakho kuhlezi uJesu umuntu ejwayelekile egqoke izingubo ezejwayelekile edla umuntu ojwayelekile ekhuluma ulimi olujwayelekile ulimi oluvamile lwasemgwaqeni njenganoma ubani omunye owayekhuluma futhi wakhuluma kuye wesifazane wathola lapho iphutha lakhe lalikhona wayesethi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi ngine ndoda Wathi ushokade ubuna isihlalo naleyo hlala nayo manje ayisiyo yakho singa leyo mbewe emisela ngaphambili enhlizweni yakhe yashaya kuphileni Ngathi lokho kushaya kubafarisi kwavele nje kwaphendula yonke into yaba mnyama bathi lo muntu ngumpelisa bholo ngumphuli kodwa wayazi izwi lalibukhali linamandla kunenkembe sikadla kodwa zombili yahlulela imicabango yenhliziyo wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena Kodwa singenayo iminyaka engamakhulu amane. Ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Kodwa siyazi ukuthi ngqambe siyefika uya kuzitshela lezi zinto. Wathi nginguye okhuluma nawe. Kuphela lo wenze isimakaliso wayengekamba manga wayengumprofethi. Wathi ngilowo Mesiya nginguye okhuluma kuwe. Nguye. Manje uzame ukumisa. Uma noma ubani wake waba sephumalanga uyazi indoda emgwaqeni yayingeke isizwe neze isifebe sasingenazo inhlobo kodwa zama ukumisa njengendlu isha kosuku olunomoya ongeke ukwenze waqeshwa ngqempoqeni empapaloza uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile ngebe yini uMesiya impela lona na nawe ngehlala phandle lapha emthonjeni manje lo uMesiya impela sibheke lo muntu ukuba fike futhi nango ehlala ungitshele lezi zinto iBhayibheli la ashukuthi abantu bakhola ngenxeba ufakazi bowesifazane sengivala ngingasho ngibona abanye abantu basespeyini behlezi lapha ngingakusho lokhu ngangise emexico endala kube kudala enkundleni evalekile i-arena ezansi lapho uhlobo oluthize lwendawo asikwazanga kungena esiyingini senkunzi noma isiyingi esikhulu kodwa sathola indawo lapho inkulungwane yabantu abaningana babebuthene khona mfowethu espinoza ngicabanga ukuthi ungumfowethu we-assembly of god nonke nyamazi wasecalifornia wayengutolika wami ebusukeni bangaphambi kwalo kwakukade kukhona indoda eyiphumputhe ize nginqamula emsamo eyayingaboni nhlobo ngayibuka ngangifake izicathulo ezinhle nezingubo ezinhle ikhehle elizihliphekelayo elimanikiniki ibhulukwe lidabuke lonke isigqoko salo esidala sithungwe kubukeka njengentambo yokubopha futhi yayiphuphuthekile intshebe emhlophe eyilenga ezayo ezindala izinyawo ezindala ezinkulu futhi mhlawumbe yayingakaze izifake izicathulo sekuyiminyaka inothuli yonke indawo iphuphutheke ngci ngayibuka ngacabanga ubabayo wami ngabe wayemdala kangako kuba wayesaphila ngathi nyelele ngaya ngale kuye ngathi sawubona umfowethu Espinoza watolika ngibeka unyawo lwami eceleni kolwayo ukuba ngithole kwakukhona ikhethini elincane emsamo elithi aliphindwe kane noma kahlanu libanzi njengaleli ngacabanga uma izicathulo zami ziyilingana ngizoyinika izicathulo zami oizinyawo zayo zazibanzi kunezami ngancikisa amahlombe ami kwawayo sengathi ngangizoyigaxa amahlombe ayo ayibanzi kunawami ngabona-ke ngalo nkathi angikwazanga kuyinika ibhantshi lami ngacabanga nkulunkulu yini engingayenza na umfo mdala ozihliphekelayo mhlampe engagaze abe nokudla okukahle empilweni yakhe futhi nango wayelapho edla amaqebelengana ombila ayizicaba alahliwe asemadala phansi lapho ndawondawo kepha nokho wayefanele asebenzise leyo mali encane eyayinayo ukuba atheke ikhandlela likagrisi ukuba likhanyise i-altari legolide lesigidi samadala yenzela izono zakhe uphila kwinkoloze enjalo nobumnyama obunjengalobo ngacabanga isikhathi esinjepho selo singaba kanjani kabi kangaka na ngabukaxa futhi kakhala wo nkulunkulu mhawukele wapopoloza tiaradios futhi kwathi ngaleso sikhathi ngatraza wayesekwazi ukubona kahle njengoba ngibona nginqamula emsamo futhi ngobusuku obulandelayo ngenkathi singena kwakukhona inqwaba yezingubo ezindala namatshali nezigqoko zingamafiti amathathu noma amane ukuphakama kangaka zivundle yonke indawo baze bazi kanjani ukuthi kwakungokukabani na cangokuthi kuyabakhathaza beze ebandleni ngalokho kusa ngelesishiyagalombili noma elesishiyagalolinyenqo kungekho zihlalo zokuhlala phansi khona phandle lapho futhi lidliva ivula futhi nje beyemene besifazane nezinwele zabo zonke zehle zabheka phansi futhi bephethe abantwana nezinto lidliva ivula ngifika ngelesishiyagalolunyenqo futhi ngangingabi lapho kuze kube cishe ligamenxe lesishiyagalombili noma elesishiyagalolunye ngalobo busuku babeqiniseke ukuthi babezoba lapho bama khona lapho belindile ngize ngikene bangehlise ngesitebhisi sentambo ngemuva lenkundla evalekile i-arena lapho engingena khona kanje ngaphumela emsamo uBilly Paul nendoda engangiyibiza ngomanyana okusho ukuthi kusasa yayenza kancane kabi ukuzongilanda ngakho ngathi woza kusasa nje usuvele ubonile lobu busuku ngakho ngayiletha lapho yase ingehlisa ngase ngingena emsamo uFuthi Jack Moore abaningi benu bamazi nje ngaphesheya lapho eChief Report wayenami noFuthi Espinoza nabaningana babazalwane waze ukuthi ke ngenkathi sisemi lapho emsamo uBilly uyafika ngezo kulomsindo omkhulu ongavamile ohedlezela emaphashini le phandle laphaya kwakunezinkulungwane eziphinde kazinkulungwane zihlezi phakathi lapho uBilly wathi babayi kuzofanele kube khona okwenzayo owesifazane wasespain omncane ngapha wathi unengane efile ezingalweni zakhe wathi leyo ngane ife kulokhu kuza bathi kusesekuseni noma nyana ukhipha lawo makhadi mkhuleko futhi wathi futhi akanalo ikhadi lomkhuleko nami anginalo wathi futhi ushisekele ukulethe leyo ngane emgqweni omkhuleko wathi sinamakhulu cishe amane lapho alungele ukukhulekelwa ngathi hawu ngathi mhlalise emuva emuva nje isizathu uma eqhubeka lokho kuzoqalisa bonke benza lokho ngase ngithi asikwazi ukwenza lokho ngitshele nje angene emqeni mhlawumbe kusasa sizoba lapha nokho kusasa ukuba simnike kanti lo mkhuleko wathi woza ngapha ubuzame wathi ngine bangenisa bangamakhulu amatshathi lapho abakwazi ngisho nokumbamba futhi wathi angeke asinda amaphawundi angamashumi ayisishiyagalolunye wasethi ngeke umbambe wathi ugijima phakathi kwemilenze yakho agxume phezu kwamahlombe abo kumbe noma yini nale ngane efile ngase ngithi futhi jack ngathi akangazi angeke angazi mina kuwe qhubeka wehle futhi ukhulekele ingane nalokho kuzokuxazulula kanjalo ngase ngithi ingane efile na wathi yebo ngathi ngangikhuluma ngokukholwa kungukuqiniseka kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo futhi ngangikhuluma nomfowethu Espinoza waqala ukukhuluma eqhubeka njengoba ngangikhuluma umfowethu jack waqala ukwehla ukuyokhulekela ingane futhi lapho ngiqala ukubuka ngabuka phandle lapha phambi kwami futhi ngokukhona ingane encane ngumexico ingena amazinyo yayincane kakhulu yayimamatheka ngibuka umbono ngathi awume kancane futhi jack ilethe lapha ingane ngakho bavula indlela ngakukufika wesifazane omncane enobuhlalo bomkhuleko ezandleni zakhe futhi ewa kwiphansi lendlu yempompoloza padre ngase ngithi ngimsukumisa ngathi ungalokothi wayenelihlaza sibhakabhaka nemhlophe ingube enemishwe encane ingane egongobele ethi yayibe yinde kangako ilele ezingaleni zakhe ngathi mbuzo ukuthi ife nini wathi iphele ehhovisi likadokotela ngalokho kusa cishe ngelesishiyagalolunye nqo nalokho kwakuthi akube ngelesishiyagalolunye ligamenxe noma ileshumi ngqo ngalobo busuku futhi nje manje te wayekade emile izinele zakhe zonke zibheke phansi wesifazane omncane omuhle futhi yena mhlawumbe kuyingane yakhe yokuqala wayebukeka eneminyaka engamashumi amabili nanhlalo budala noma ukuthize ngase ngithi futhi Espinoza ungawutoliki lo mkhuleko ngoba ngisanda kubona umbono nje wefile encane iba noma ingane encane phandle labo indihleka ngathi kungahle kube yingane ngase ngibeka izandla zami phezu kukablanketi omncane ngase ngithi babo sezulile othandekayo angazi ukuthi umbono obuchazane kodwa ngibone ingane encane uma leyo ngane usulungiselele ukuyibiza ibuye iphile ngizobiza ukuphila kwayo egameni likaJesu Kristu yasho yazamula yase ikahlela leyo blanket futhi iqala ukuthi aziluka kanjalo futhi ngi ivoice yebusinessman yayigcwele khona kuke kutala ngathi voice Espinoza ungasho lutho ngalokho manje thumele zikijime emva kwaleyo ngane nalowo wesifazane bese kuyiswa kudokotela bese uthole izitatimende ezifungele zisayiniwe ngaphambi kokuba ukusakaze lokho manje ngathi ngoba kufanele kube yiqiniso asazi ngakho bathumela isigijimi kudokotela wasisayini izitatimende ezifungelwe ingane ibulawe yinyumonia eyidabule ngalokho kusakwelakhe ngelesishiyagalolunye nqo e-ofisi lakhe yayingenakho ukuphefumula inhliziyo yayo ibingasekho ibisifile futhi igongobele futhi lapho lowo wesifazane omncane wayekhona ngani na ngoba wayephikelele akukho lutho laluzomisa wayephikelele wayenokubenezineke nakuwo umpristi wakhe wayezombeka ngaphandle kwebandla impela wayezokwenza kungenandaba ukuthi kwenzekani kwenzeka wabuka othangweni ebusukini obumbala ngaphambili futhi wayeyibonile leyo ndoda eyibubuthe ivuleka amehlo ayo uma unkulunkulu ekwazile ukuvula amehlo empuphuthe ubengemvuso ofileyo futhi wayenesidingo wayephikelele njengowesifazane wasesirofenike wathole isifiso sakhe ngoba wayephikelele wethi nodade sisebukhoneni bukajesu kristu wathi lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngegama lami ngikhona lapho phakathi kwabo noma ngabe yini abavumelana phezu kwayo njengokuthinta into eyodwa futhi bacele bayokwemukela asiphikelele manje bukholeni bukankulunkulu njengoba sikhothamisa amakhanda ethu baba wethu wasezulwini onomusa ngale sikhuluma cishe imizuzu engamashumi amathathu nento manje noma ngaphezulu ngombuso wakho unkulunkulu wenze isithembiso unkulunkulu ubophezelekile esithembisweni sakhe ukuthi thina nkosi sikhumbule futhi sibe njengalowo wesifazane omncane ephikelele uma ujesu elapha phakathi kwethu khona-ke asibambelele kuye size ukuba sesiphumelele kulokho esikuzelayo uma kukhona labo lapha kulobo busuku abangasindisiwe bangathi bakababelela uze ukuba umusa kankulunkulu osindisayo usubemukele uma belapha bengenawo ubhaphathizo kamoya ongcwele bangathi bangaba njengalowo wesifazane omncane ungavumeli sikhathi kumbe noma yini enye ime endleleni yabo bazobambelela futhi babe nesineke umoya ongcwele uze ugcwalise impilo yabo ngomusa kaNkulunkulu. Uma begula kwangathi bangedelele, kwangathi bangabambelela njengoJakobe ukuthi wayengonesineke kanjani. Wabambelela wayesathi, angizukukudedela uhambe uze ungibusise. Lezo zibusiso zasisho ukuphila kuye, futhi sisho lokho kithi kulobo busuku. Nokuphiliswa kusho ukuphila kithi Nkosi. Siyakuleka ukuthi ubukana bakho buzofika, ukuthi sizokwazi ukuthola ukubamba wena, nawe uthole ukubamba thina, njengoba wenza ngoJakobe yenkosana ebamba naye. Ukuthi izoshintsha igama lethu lisuka encwadini yebandla lapha emhlabeni liye encwadini yokuphila yewundla ezulwini. Kuba nesineke, sibambelele uNkulunkulu aze aqinise isithembiso sakhe kithi. Siwucele egameni lakhe. Kosi siyazi izwi elivela kuwe liyosho lukhulu kunayizigidi abengakhulunywa noma ubani omunye. Woza Nkosi futhi uqinisekise lokhu ukuthi ngikhulume iqiniso. Wena nguwe izolo namuhla naphakade, uyizwi. Wawuyizwi elalikuNowa, uyizwi elalikuMose, wawuyizwi elalikuElija, wawuyizwi elalikuDavide. Uyizwi lenziwe inyama futhi liphakathi kwethu kulobo busuku. Ulapho kuqinisekisa zonke izithembiso zisenzele leli hora, njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma. Zonke lezi zithembiso ozenzileyo ulapho kuniqinisekisa. Sibe khona kulobo busuku Baba, sizobhekisisa kukubona lapha. Manje ke kwangathi bandla lingafinyelela phezulu ngokukholwa, futhi libambelele, futhi lithi nginokuba nesineke Nkosi. Ngizohlala lapha njengomahluleli ongalungile umfelokazi ayebambelele kuye. Futhi uma lowo mahluleli ongalungile ukuba suse owesifazane wamnika isifiso sakhe, uyobanika kangakanani-ke ukuba bosezulwini labo abheke ukuba babambelele kuye kulobo busuku na. Siphekole kameni lika Jesu siyakhuleka. Amen. Inkosi ibusiswe. Ngifuna ukubona bili wanikezile amakhadi omkhuleko na? Ngokhulu mabili na? Ibaphi owanikezela namhlanje na? U-H. Siqale phi kulokuqala izolo ebusuku? Asiqalanga kulo na? Siqale kwenye indawo kulobu busuku. Ikati lomkhuleko kulobu busuku ngu-H. Noma ngabe ubani onamakhadi omkhuleko, bambelelani kuwe. Yabo, sizokhulekela wonke umuntu. Bambelelani nje, bambelela kulelo khadi lomkhuleko. Nika umuntu ikati lomkhuleko, usephiliswe ngamaphesente ngamashumi ayisithupha ngaso leso sikhathi. Yabo, uyazi uzongena emgqeni ngakho nje, uzolibamba nje. Ngaleso sizathu siwanikezela. Asiqale, asibone, asikwenze kuqale ku-80 kulobu busuku. Siqale ku-80, 90, ikhulu. Bani onekhadi lomkhuleko u-H njengo-heaven na? U-H amashumi ayisishiyagalombili, phakamisa isandla sakho. Bona ukuthi ngabe mhlawumbe nginephutha. Sizoqala kwenye indawo-ke. Mnumzane, angikubonanga. Oh, emuva, kulungile. Woza lapha mnumzane. U-H amashumi ayisishiyagalombili. U-H amashumi ayisishiyagalombili nanye. Ubani oneli ngamashumi ayisishiyagalombili nanye na? Phakamisa isandla sakho. Amashumi ayisishiyagalombili nanye ngapha, woza ninikazi. Amashumi ayisishiyagalombili nambili. Ubani onela amashumi ayisishiyagalombili nambili? Ungazi phakamisa isandla sakho na? Khona lapha, amashumi ayisishiyagalombili nambili. Kulungile, amashumi ayisishiyagalombili nambili. Ubani nekhadi lomkhuleko u-H amashumi ayisishiyagalombili nambili na? Nango amashumi ayisishiyagalombili, amashumi ayisishiyagalombili nanye. Sifuna u-H amashumi ayisishiyagalombili nambili. Ungakusho kanjani ngespanish na? Kungahle kube khona owespanish. Kulungile, kulungile, amashumi ayisishiyagalombili nambili. Amashumi ayisishiyagalombili nantathu. U-H amashumi ayisishiyagalombili nantathu. Ubani nekhadi lomkhuleko u-H amashumi ayisishiyagalombili nantathu na? Buka ekhadini lakho lomkhuleko. Buka ekhadini lomkhuleko lomakhelwane wakho. Mhlawumbe bayizithulu futhi abakwazi ukuzwa. U-H amashumi ayisishiyagalombili nantathu. Amashumi ayisishiyagalombili nantathu na? Ningawathathi lawo makhadi uma ningezukuwasebenzisa, niyabo? Thatheni niwasebenzise, niyabo? Ningawedlulisele komunye umuntu, agcine wena uqobo. Uzokwaliwe emgqweni omkhuleko, yabo? Ngakho thatha ikadi lakho uze ulalele iziyalo phambi komhlangano. Thatha ikadi lakho lomkhuleko bese-ke uhlale esihlaleni sakho, yabo? U-H amashumi ayisishiyagalombili nantathu. Ukuphi na? Amashumi ayisishiyagalombili nane. Ninikazi lapha, amashumi ayisishiyagalombili nantlanu. Amashumi ayisishiyagalombili nesithupha. Kunjalo, phendula ngokushesha. Amashumi ayisishiyagalombili nesithupha. Amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa. Amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye. Amashumi ayisishiyagalolunye. Amashumi
She come to the meeting.
Uzemhlanganeni lapho uJesu wayekhona ugwini lolwandle kodwa wayengakwazi ukufinyelela kuye. Ngakho wathi phakathi kwenhliziyo yakhe manje lalelani phakathi kwenhliziyo yakhe ukuthi uma ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda. Yekubule indaba na manje waphuma ngizinyelela wayesethinta ingubo yakhe. Manje kwenzekani na? UJesu waphenduka wayesethi ubani ngithintile na? Ngani uPetro amkhuza? Bangani ngalokho manje ngenkathi besabona ukuthi ngabe bonke balapho yini? UPetro amkhuza wathi Nkosi, into efana nale ngani yabantu bazomangala ukuthi ngabe ukahle yini enqondweni yakho? Ngani wonke umuntu? Hello Rabbi, hello Mprofeti. Lona ngumprofeti omncane waseNazareth. Lona ngumprofeti waseGalile. Hello lapho. Asuye umuntu onjalo. Usho abapriesti nabo bonke babo sukani kuye wonke umuntu. Kodwa wabambelela nje ngokufana nayo wakwenza wesifazane wathi uma kuphela ngingathinta ingubo yakhe wakwenza Petro wayesethi ke awu wenza abantu bacabanga ukuthi uphambene inkodo yakho wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngiphela amandla akakukwaziye lokho na amandla okusho ukuthi ukuqina ahambile kuye wayeseqalaza phezu kwezethameli waze wamthola wesifazane ngikathi ethole lenikazi elincane wathini kulo na wathi ukukholwa kwakho kukusindisile wamtshela ngomopho wakhe ukuthi wayesisindile kunjalo na manje bangakokholwayo ukuthi nguyena izona lokuhlela phakathi phakathi sesandla sakho bangakwaziyo ukuthi leli yiqiniso na kumahebheru sithathu kuyasho ukuthi wena manje ungumphristi omkhulu onokuzelana nobuthakathaka bethu bangakokwaziyo lokho na awume nguye izolo namuhlala phakade kuphela kanjalo esimeni senyama imebuya kanjalo isikhathi sesiphelile uyothatha ibandla naye kodwa ulapha esimweni sikamoya ongcwele ukuba yeze yangene kimi nokubangene kuwe futhi yenze imisebenzi yakhe efanayo wathi kujohane 14:12 okholwe yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza kunjalo na futhi uma izwi likithi futhi sikhuluma iqiniso futhi kuyizwi alethembisa inamuhla bona-ke izwi likankulunkulu alibukhali yini kunenkembe sikahlangothi zombili futhi ladlulela imicabango nezizinhla zenhliziyo na ngabe iphepheli liyakusho lokho na mabengakwazi yini bonke abaprofethi ukwehlulela imicabango engqondweni yabantu na kunjalo na kanti na kwakuyizwi lalikubo yizwi likankulunkulu lalolo suku niyabo baqinisekiswa kanjalo-ke lokho kwakuyizincwadi zabo ezibachazayo akukhona munye wabo owayengowenhlangano namunye akazange izincwadi zabo ezibachazayo kwakuyinkonzo yabo unkulunkulu wathi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi nakushoyo kufezeka khona-ke emzweni ngokuba nginaye kodwa uma kungafezeki awu ningamuza kuthe kufanele kube kange nje kufanele kube ngokuqhubekayo ngaso sonke isikhathi kuvela kubaprofethi kunesiphiwo seziprofethi esisebandleni esizohlolwa ngabahloli ngaphambi kokuba sesingashiwo ebandleni kusobala ngakube phambi kwababili noma abahluleli abathathu bese-ke kutshelwa lona kodwa umprofethi uzalwe ngumprofethi emiselwe ngaphambili wagcotshwa ngaphambili uJeremiya uNkulunkulu wathi ungakabunjwa ezizalweni zikanyoko ngakubeka umprofethi phezu kwesizwe uJohane umbhaphathizi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili engakazalwa wayeyizwi lomemeza ehlane lukisani indlela yenkosi niyabo impela qaphelani manje ngenkathi uJesu elapha emhlabeni wenza umhlatshelo wokuphimisa nokwensindiso siyakukholwa lokho na uJesu bengeke eze kulobu busuku futhi akusindise usevele ukwenzile umbuzo wesono waxazululwa uyundi likankulunkulu elithatha elasusa izono zezwe yalinyazwa ngeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina ngikathi edlule kunendaba yokuthi ubungatazuluka kangakanani nokuthi ubungatazuluka kangakanani lokho bekungeke kwenze nokuncu okuhle uzokwemukele Uthi ungumpristi omkhulu ehlezi ingakwese kunene somkhulu weliphezulu ukusinxusela ekuvumeni kwethu. Uzofanele ukwemukele futhi ukuvume. Ngiyabo kunjalo indlela efanayo ngokuphiliswa. Kodwa kuba ke ubemi lapho kulobo busuku egqokele esuthi angipha yona na. Beyokwenze njani emqeni omkhuleko na? Uyokwazi kanjani ukuthi bekunguJesu na? Ngiyabo? Manje mayelana nokufika komunye umuntu futhi athi, Jesu ungangiphilisa na? Ubeyothi sekivele ngikwenzile. Manje ukuba ube nezibazi zezipikile esandleni sabo, noma ubani ube ngaba nakho lokho, yabo, noma yisiphi isibazi besingaba khona. Kodwa kuyini? Kwaza njani? Yini oyaziyo ukuthi kuhlobo luni lomvini na? Kungukuthi hlobo luni lokuphila onalo kuwo. Futhi wonke umvini, uma okuqala, igatsha lokuqala eliphuma kulowo mvini, uJesu Kristu, babhala incwadi yezenzo emva kwakho. Kunjalo na? Uma uke uze uveze linye bayobhala incwadi yezenzo ngokuba uma watshela abagrapesi elokuqala isikhathi esilandelayo ngeke laba namalamula kodwa umvini kalamula ungaphila phakathi lapho uyisihlahla esisamawolintshi kodwa ziphilela ngokwawo uyohlala njalo uthela amalamula ngumvini ofakelwe kuso kodwa uma umvini qobo lwawo uveze igatsha liyothela isithelo njengoba kwenza elokuqala ngokuba kuyoba ngokuphila okukuJesu Kristu okuyoba kulowo mvini kunjalo uJesu wathi yokholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yakuyenza. Manje ukuba ube lapha beyokwaziwa ngokuphila kwakhe nangezinto azethembisela lonyaka. Angake ube lapha izolo ebusuku asibone isandla sakho. Ngokwenzekayo nonke ngiyethemba. Kulungile manje kunabantu ngokumuntu kulowo muqa ngokwazi kwami uyisihambi uqobo kimi. Uma lokhu kunjalo phakamisa isandla sakho ngamunye uyisihambi na. Angake khona lapho oyizihambi kimi na. Kulungile into kuphela engicelayo ukuba nokukholwa futhi nikholwe ukuthi ngilitshele iqiniso. Manje bukani, uKristu wethembisa lezi zinto zezinsuku zokugcina. Manje ngiyazi nibe namakhawu amakhulu lapha eDolobheni mhlawumbe uOra Roberts no Jengo Jack Cole ongasekho nalawo indoda amakhulu okukholwa asiphila isikhathi sawo. Kodwa kumbulani isibonakaliso sokugcina izwe labezizwe elisibonile ngaphambi kokuba indodana yayithenjisiwe ifike esikhathini sikaAbrahama onguyise wabo bonke noJesu wethembisa into efanayo. Isibonakaliso sokugcina esakhonjiswayo ebandleni elikhethiwe. Manje kumbulani kwakukhona oyedwa ababili behla futhi bashumayela eSodoma abazange bakhombise lesi sibonakaliso bangeke nanamhlanje. Kodwa ebandleni elibizelwe ngaphandle isibonakaliso sakhonjiswa. Isso futhi kanjalo noJesu waprofetha ukuthi kuyoba into efanayo nebo uNkulunkulu ebonakalise inyameni nebo ufilele imicabango osenhliziyweni nebo manje ayokuthembisa lokho ukubila amazwi nomhlaba kwajileke kodwa lokho ngeke. Manje uma ezobonakalisa lokho ukukhombisa ukuthi lapha ukhona bakaka benu abazomkholwa ekuphilisweni kwenu nanoma yini enithi ngayo na. Manje Nkosi Jesu, manje sekukuwe baba, noma ngabe iyini intando yakho bayenziwe, ngiyinceku yakho. Lezi zonke zizinceku zakho, noma abaningi babo phakathi lapha. Makuthi labo abangesizo izinceku zakho, ngobukhona bakho, ngokwazi ukuthi mhlawumbe ngaphambi kokusa, bazofanele babuke ubuso bakho. Manje ungamamatheka kubo ngomusa, kodwa ngaleyo nkathi uyoba ngumahluleli wabo. Makufezeke Nkosi ukuthi Jesu uzoza phakathi kwethu kulobu busuku futhi enze njengoba enza phambi kokubethelwa kwakhe. Kuzoba yisiqiniseko kithi ebusweni bazo zonke izinkolo zabahedeni ukuthi umsindisi wethu akafile kodwa uvukile kwabafileyo. Futhi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili usaphila nje kulobu busuku njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi. Futhi kwangathi thina njengalabo ababevela emawuse bathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi sisendleleni na. Bukhona bakho mabaziwe kwangathi singabona wena kulobu busuku emandleni okuvuka kwakho. Bese kuthi ke kwangathi abantu bakakholwa-ke Nkosi ngenxa yobukhona bakho bukhulu obunobukhosi. Sicela egameni likaJesu Kristu, amen. Manje ngithatha yonke imimoya ngamunye wenu ningumoya. Kulani andikaze ningibone, ngibone leli khasi elidala seligugile lapha elizwakalisa leli phimbo. Manje leli phimbo kuphakathi kokuthi livela kuNkulunkulu noma alinjalo, lifana nelenu. niphi imoni ithwelwe nje liya ngapha nangapha kuleli khasi engiyolishintshanisa kolunye usuku ngomusa ongayikuguga. Kodwa mngani, ngamunye ngomoya. Ngabe umonyakazi uyabo uma unyokulawula lapho niyabo uyaphazamisa. Hlalani nje nithule ngempela, yibani semkhulekweni. Ngifuna nina uma uNkulunkulu enza ukuthize sifanele ukumbonga impela. Mntumzeni bese ke nihlonipha ngokuzijoba futhi nibhekisise. Hlalani nje nithule ngempela futhi nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu. Manje nina lapha ya ongenawo amakhadi emkhuleko akule ndaba ukuthi nikuphi. Kolwane nje bese nisho lokho Nkosi Jesu asitshele khona kuseBhayibhelini. Ngiyazi ukuthi wakwethembisa lokho futhi ngiyazi kufanele kube nguwe. Kungeke kwabayi leyo ndoda iyindoda njengoba ngiyiyo noma njengomyeni wami noma njengendodana yami noma umfowethu noma yini okunye yabo. Kodwa isiphiwo asesiyo into ethize ummeze uyithathayo bese uhamba wenze izinto ngaso isiphiwo. Ngolunye lolezi zinsuku ngizozitshelela ithende elikhulu bese ngiza edolobheni futhi nje ngihlale cishe izinyanga ngesikhathi niyabo futhi ngifundise nokho. Isiphiwo singukuba uzitshetise wena uqoba endleleni ukuze uNkulunkulu angene abone ukuthi ukhombisane ukuthi wenzani. Isiphiwo asisiso nginamandla okwenza lokhu, nginamandla. Amandla akho isiphiwo angukuba uzitetise wena uqoba endleleni. Isiphiwo uNkulunkulu akunika sona sisebenze ngalokho-ke yabo, yaba kokuba usutetile endleleni yabo. Manje angikwazi ukumenza angangitsheli lutho, uzofanela kwenze. Manje konke isikhathi ngilethi ngempela. Kodwa woza lapha nenikazi, ngifuna wena ume khona lapha. Bengikhuluma imizuzwaneni mbalo edlule ngosifazane emthonjeni. Kulapha izolo kusihlwa na? Bungekho lapha. Seko wabakho wodwa wemihlangano ngaphambili na? Akakaze ngaphambili. Lokhu ngokuqala kuye siyizihambi. Bengekho ngisho nalapha izolo busuku. Akakaze abe neziyalo kukho lutho kodwa nje ukuma lapha. Manje simile, ngiyayikhumbula indaba yosifazane emthonjeni na? Wawuyinto ebonisa nxa zonke njengalena futhi owesilisa losifazane babonana kokuqala empilweni. Manje lona owesifazane wayephakathi, wayephakathi, wayesehlazweni. Wayeshade izikhathi eziningi kakhulu futhi wayehlala nendoda ayengashadile nayo futhi kwakuyinto embi ngempela. NoJesu wakhuluma naye. Manje uyakhumbula wathi kuJohane ongcwele isihlanu ishumi nesishiyagalolunye, ngiqinisile ngithi kini, indodana ingenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo. Ngakho-ke uJesu akazange enze neyodwa into ngaphandle kokuba kuqala abone embonweni. Kungenjalo washo into eliphutha lapho. Indodana yenze lutho ize ibone uyise kwenza kuqala, hhayi emuzwa yena ebone kwenza. Bese kuthi-ke uyise wayenesidingo sokwedlula ngaseSamariya. Wayeye eJeriko kodwa wayenyukela eSamariya umuzi waseSikara. Wayesebonana nalona wesifazane futhi uqala ukukhuluma kuye waze wathola ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi. Wayeseyamtshela-ke inkathazo yakhe futhi masinge yena ekuleso simo waqonda ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya. Awu, uma lowo kunguye izolo kungaba nguye lowo namhlanje, uma nguyena izolo namuhla naphakade. Iqiniso lelo zethameli na? Yebo, manje sibonane kokuqala. Ngisuye nawe awusuye wesifazane kodwa usalokhu enguNkulunkulu kunjalo yebo. Manje uma ungaba nokukholwa kulokho engikushoyo ezwini, angisoze ngasho lutho kodwa lokho kukulelizwe. Angahle enze izinto ngaphandle kwalelozwi kodwa inqobo nje uma yenza lokho ngiyazi lokho kuqinisileke uyabo. Manje awungazi, angikwazi. Ngakho-ke uma ubugula ngase ngibeke izandla phezu kwakho, ngase ngimpompoloza njengalelo qhawe likhulu umfowethu Roberts noma abanye balabo, umfowethu Alene noma amanye alawo indoda. Beke izandla phezu kwakho bese thi haleluya, inkosi yakuphilisa. Lokho kuhle, uyakukholwa lokho futhi kuzosebenza niyabo. Yabo, kodwa manje uma-ke malaba futhi asho into oyenzile noma esinye isizathu ukuthi uyagula noma enye into eyenzeke kusukela phansi empilweni noma into ethize obungafanele uyenze na. O lokho ukuthi ubuzokwazi ukuthi lokho bekuzobe kuqinisile kucace kahle emqondweni wakho-ke kunjalo. Bekungabo kwakho-ke phandle lapho na? manje ngikhuluma ngani kowesifazane na ngiyabo angizange ngigcine kulo umlayezo kulo busuku ngivalele ngibe nokuba nesineke ngiyabo bekungangishintshele ekushumayeleni futhi manje ngizofanele ngibuyele kuboneni ukufihlakele ngiziphumuze mina uqobo ngibuyisela uWilliam Branham eceleni bangakasebeke babone leso sithombe sathathwa lapha eHouston na futhi nikulapha kungaphandle ngaphambili lapha manje ngiyabo lokho kulenge eceleni ngo phakathi kwami nowesifazane khona manje nakho kuphithizela ngo umesifazane efuna ukukufakaza uyazi emizuzweni nembala yokugcina bekukhona into ethize efana nomuzwa omnandi ngempela ngalokho kunjalo phakamisa isandla sakho niyabonga ikubuka ngo uyabo ufana nokuphila kwelinye izinga ngiyakubhekisisa ngokwesifazane manje nenikazi into eyodwa unokwethuka okwedlulele futhi lokho bufuna ngikukhulekelele khona futhi lokho kubangwa yimvelo nje khona manje ngenxa yalesi sikhathi sokuphila ophila kuso uthola lobo budala kanjalo njalo lokho kukwenza ube lokwethuka enye into lento ethize eceleni kuwe ufana nephakethe elincane lomoya kunjengalo kuqoqana eceleni kuwe manje ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho uyabo manje niyabo manje lapho lokho yiko futhi umunye ethi uqekelile wena ngizomusho ukuthi ubani lowo ulunywe lezi zinsuku niyabo ungakwenzi ngeke uzifihle manje ekhumbule uyabo izwi lilapha qobo lwalo hayi mina mngani ngingumfowenu nje kodwa izwi lilapha lapho umuntu olungileyo ake sibone ukuthi ngabe ngiyakuqagela yini lokho ngisazi manje ukuthi ngitheni kuzofanele kufike ngaleyo tape ngokuba ngiyakwazi manje umzuzwana nje yebo yebo uthola ukwethuka ukuthi lokho kubangelwa yisikhathi ubudala bakhe nezinto bese kuthi ke enye into ubuno nokuhlinzwa lolo kwakuludaba lwesifazane ngesinye isikhathi esedlula kunjalo lokho kukwenze waba nokwethuka kakhulu okwedlula okwake kwenzeka kunjalo kunjalo na ehe kunjalo nalokho kwakwenza wethuka ngoba ngalesi sikhathi sokuphila kwakwenza wethuka kakhulu ngicabanga ukuthi ngiyaqagela nansi ngento kunene ntombazane nawe ntombazane encane futhi lapha futhi iphethwe uzagiga kunjalo na hlezi phandle lapho futhi kunowesifazane omunye wesifazane umngani wakho futhi kunokucindezeleka komqondo njengokwethuka bese ke kuba umqondo kunjalo na manje uma ubuyele muva ubeke lelo duku phezu kwabo uzagiga uzosuka futhi izowunqoba futhi wena uzosinda hamba ukhole egameni lenkosi yakhona na
that was Jesus yesterday
no bekungujesu zolo lo ngujesu namuhla uzofanele wazi ukuthi lo ngumuntu othize niyabo ya umuntu othize ukwenzile manje lapho bukani lokho bekusemva kwami niyabo niyabo aku bekingeke ngakwenza lokho niyazi kufanele kube ngamandla thize anazi na niyakhona ukuthi inkosi uJesu ngokwesithembiso sakhe na inkosi inibusise sawubona nenikazi ngizihambi kuwe futhi ngikwazi ngikaze ngikubone empilweni yami siyizihambi lokhu ngokokuqala kithi ukuba sibonane ngokwazi kwami kodwa manje uma inkosi uJesu ingahle ingitshele ukuthize ngawe leyo nto ethize njengalelo nenikazi lakho noma bekuyini ubungakholwa ukuthi bekuyinkosi uJesu esikhundleni se ukuze kuba yimi yazi futhi manje ubungasho njengabafarisi bathi uBelzebule umoya omubi ngoba bathi umoya kaNkulunkulu owawenza lo msebenzi kuye wawungumoya omubi wabungukuthuka umoya ongcwele okungasoze kwathethelelwa uma lona usufika ngalolu suku ngaleso sizathu lesisizwe simi kwahlulelweni namhlanje ngukho kusele kuso kodwa kwahlulelwa sicela uJack Ruby kanjalo njalo ngakho kungebe lutho olunye kuso kodwa ukwahlulelwa manje uyagula kadokotela vele welulekwe ukuthi uhlinzwe lokho kuhlinzwe kusenanzini lokho kuqinisile kunjalo na Nanze into udinga ngetshisekelo komoya kanti ungazizwa ukahle unohlobo lokukhukhuleka kancane ufuna ukubuya awusubuyile manje manje hamba ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uzosinda egameni lika Jesu Kristu izono zakho uyathethelelwa zona manje hamba ukholwa manje angizange ngithi izono zithethelelwe usho lokho niyabo bekungesimi bekunguye uyabo yakholwa na manje bekufanele kunenze nonke nazi nje ukuthi kuye lapha lokho kutshalo la uma nje nizokholwa ibali nokukhola ningangabazi selibali ngokuzithoba futhi limkhulu uNkulunkulu
now
manje niyabona sebukhoneni bani manje uma ukukodwa kwalokho kubona kufihlekele kwenza indodana kaNkulunkulu ithi uphumile amandla nicabanga ukuthi abengeze njani kimi isona esisindisiwe ngomusa wakhe nandi yabo abezoba niyazi ukuthi abezoba njani
just a moment
Mzuzwana nje akusuye wesifazane. Awusho wena usanda kuphiliswa nje lapho ninikazi ubuyele esihlalweni sakho ngibheke umzuzwana nje. Kunendoda ehlezi ngqo phambi kwakho lapho inenkathazo yamankanga ihlezi khona lapho ngqo. Ya uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Uyakholwa na? Kulungile. Ngitshelele ukuthi uthindeni. Ngibazo silisa ngikaze ngimbone empilweni yami. Uma lokho kuqinisile vayizelisa isandla sakho uma siyizihambi omunye komunye. Manje bukani ukuze nazi ekinto umkakhe uhlezi eceleni kwakhe lapho. Uyakhona ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngaye na? Uzongikhona ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inciku yakhe nizokwenza na? Kunemfive ethimulisayo uma lokho kuqinisile phambi isandla sakho nenekazi kulungile. Manje uma nizokhona nobabili uthinte into ethize khona manje futhi izosuka kuwe. Ngikhona uNkulunkulu na? Ngangabazi yibo lokukholwa kuNkulunkulu. Nansi indoda, ngikaze ngiyibone le ndoda, ithe ukubancanyana impela kunami futhi angikaze ngiyibone ngaphambilini. Uma sizihambe mina umzane omunye komunye phakamisa izandla zakho kulungile. Ngikaze ngiyibone. Ngakhe sithathe isithombe eBhayibhelini asithathe ngenkathi ngathi Jesu ehlangana noSimoni Petru sengathi ngiyambona indoda ethi ayibe kulelo banga lokudala izinwele zakhe zibancane ngenkathi uJesu ehlangana naye manje ephikisana wakhuluma kuye manje uma ngingayazi indoda ngingakaze ngiyibone sobabili nezandla zethu ziphakeme sizihambi uqobo komunye nomunye manje abanye bekungabesifazane ake sibone ngale ndoda manje ngibheke umzuzwana nje njengomfowenu manje uma inkosi ibingahle isho into ethize oyenzile noma into ethize ufanele uyenze noma ubungafanele uyenze kume noma ngabe kuyini uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha uzokwazi bese kuthi ke uma engangitshela ukuthi yini engalukile kuwe noma into ethize esengqondweni yakho ukuthi ugula kwakho kuyini noma into enjengaleyo ngikutshele into ozokwazi ukuthi iqiniso noma cha bese ke uma engakutshela ukuthi bekuyini futhi uya azi noma ngabe kuqinisile noma cha uma ikutshela ukuthi kuzoba njani khona ke uyazi ukuthi kuzoba iqiniso manje ngabe lokho kuzokwenza wonke umuntu phakathi lapha nje ngithatha isikhathi sami nalendoda futhi ngikhuluma nayo lena ngiyokuqala manje wena bheka ngapha umzuzwana njengoba sikhuluma kwangathi inkosi ngangisiza manje futhi uyakhola ukuthi ukushiya iphepha yeli kuqinisile na uyakhola ukuthi leli ihoro Jesu azofika ngalo ukuthi ibandla lisuke ekulungisisweni kungcweliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele njengesivivane nje njengaleso siza na futhi manje itshe elasisicongweni lizofanele liphelele kakhulu kuzokuthi nxa itshe eliyinhloko lifika lizofanele lihlangane thaqa naso inkonzo izofanele iqale iphume kanje futhi nje ifike engcosaneni ngezibalo ngaso zonke isikhathi kuya ngokuba ngamaqembu amancane kakhulu namaqembu amancane kakhulu kuze kuthi ekugcineni itshe lihlangana nendlu kuyitshe lihloko kuthatha yonke indlu naye okuyibandla wonke amanye azophakama ayothi nguwe emuva esuka kulo mlindo wokuqala kuya kowezikhombisa futhi onke eyongena ohlithweni ngalinye ayinosuku lwawo lwabele wona futhi ayinabaguquli bawo nabasunguli kanjalo njalo kwehle njalo futhi lolu suku lokugcina kufika ukhozini futhi osekubuyele onyakeni wokuprofetha ukuhlanganisa lokhu ndawonye uyakukholwa lokho izwi netshe elizayo na lokuzwa ubuhle kakhulu kuwe mnumzane
Now what's your trouble?
Manje kuyinkathazo yakho ube nengozi. Kuleyo ngozi ungenwe igezi enegezi yecarbon monoxide lokho kuqinisile. Wafaka poison kuwe. Wafaka poison esibindini sakho futhi waba nenkathazo ngalokho. Waba nenkathazo ngesisu sakho. Waba nenkathazo ngenhliziyo yakho. Futhi sekukwenze waba nokwethuka kakhulu. Suze wazakhela ukulakanyana. Uyahlupheka ufanele ubuyele emsebenzini. Kodwa yesaba ukubuyela emsebenzini. Wesaba leyo gesi yecarbon monoxide.
But it's going to
kodwa kuzolunga.
I remember.
manje kumbula uma uJesu Kristu wenza ngitshela ukuthi ungubani uzomanje lezo zinto bekuqinisile bezinge njalo na ungeza ngitshela ukuthi ungubani uzokuvuma futhi wazi bese uqhubeka ubuye emuva futhi ume isibini na uzokwenza na igama lakho ngumnumzane wakhe beka ubuye emuva endleleni yakho seniyakhola manje na ngale yonke inhliziyo yenu niyakhola na Uma nikholwa zonke izinto ziyenzeka kwabakhulayo. Manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisela leyo nkathazo yesifazane na? Manje qhubeka nje ungamule emsamo uthi amen uyabo uNkulunkulu akubusise. Manje ntendekazi uma uvuke ekuseni uqina umsipha kulukhulu kuhambahamba kakhulu impela isifo samathambo. Kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa isifo samathambo na? Kulungile hamba ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi. Angizange kulungile mnumzane yilokho kubangela isifo sakho samathambo uyabo kwaba yimizwa yakho uma ukholwe zonke izinto ziyenzeka kodwa kuqala ufanele ukukholwe caba kanti mnumzane na uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa inkathazo yenhliziyo futhi akuphilise na kulungile qhubeka ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu manje nenekazi usibekelwe yithunzi lokho kusho umdlavuza Yakho uNkulunkulu uzowuphilisa umdlavuza na? Kulungile kwemukele bese uqhubeka ngendlela yakho uthi ngiyakubonga uNkulunkulu othandekayo futhi ukholo ngayo yonke inhliziyo yakho. uNkulunkulu angayiphilisa inkathazo yesisu kumbe noma yini enye uyakukholwa lokho na? Kulungile uqhubeka uhambe ngendlela yakho futhi ujabule uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Yakho uNkulunkulu uzoyiphilisa inkathazo yakho yabesifazane lokho kuvuza na? Kulungile uqhubeka uhambe ngendlela yakho uthi ayibusiswe Nkosi. Kholo ngayo yonke inhliziyo yakho. Yakhona ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa isifo samankanka nesifuba somoya nayo yonke lento akusindise na qhubeka uhambe ngendlela yakho ujabule uthi ngiyakubonga uNkulunkulu othandekayo kuba ke bekingashoko lutho kuwe kavele njengabeka izandla phezu kwakho ubuzo ukukholwa na ngameli lenkosi uJesu philizwa khola ngayo yonke inhliziyo yakho wozani nikazi uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na Sipho sokuphaphatheka kwegazi nengathiyazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Uma ukholwa qhubeka ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi usindisiwe. Kulungile mnumzane woza ninikazi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa isifo sikashukela futhi abasindisa abantu ezifeni sikashukela na? Manje ke qhubeka uhambe ngendlela yakho uthi ngiyakubonga kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyabo? Ngikubona uyakuphilisa kwethuka nenkathazo yesisu futhi uyakhona ukuthi uyakusindisa na qhubeka ngendlela yakho ujabula dlana ukudla kwakho kusihla futhi ube nesibindi woza isisu esiguliswa imizwa futhi uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na qhubeka uhamba ngendlela yakho futhi udle futhi usindiswe khona ngayo yonke inhliziyo yakho ngokubakuza okuncane kwenhliziyo kodwa futhi uthi ukuba nesifo samathambo uyamkhona uNkulunkulu uzokusindisa na qhubeka uhamba ngendlela yakho futhi ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi sisi esikhuliswa imizwa sibanga isilonda sasekugayekeni kokudla nezinto uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa futhi akwelaphe na qhubeka uhamba ngendlela yakho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi futhi uphiliswe izinto eziningi inkinga yamanelekazi enye yezinto zakho enkulu ingathazo yenhliziyo okuningi ngokuzungeza inhliziyo yakho uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na qhubeka uhambe ngendlela yakho futhi ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi uyakhona ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa isifo samathambo na yiba ulokhu uqhubeka nje nesifo sakho samathambo sizobe singasekho uyakhona ngayo yonke inhliziyo yenu na Yebo, ngibhele lokho manje abanye benu lapha ezijamelini. Manje hleniphani ngokuzithoba, hleniphani, hlalani nithule nje, nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu manje.
Look this way. Believe with all your heart. Some of you people out there is not going to be in the prayer line.
Bigani ngapha, khulani ngayo yonke inhliziyo yenu, abanye benu bantu lapha ya ongeza kuba semqweni omkhuleko. Lo mfanyana ohlezi phansi lapha, umfo omncane okhuluphele ehlezi khona lapho. Nikuboni lonke kukhanya phezu kwakhe na? Umfo omncane ubethe inkathazo yezinso. Uyakhona ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa inkathazo yezinso ntotana na? Uyakhona na? Kulungile sikuma ume ngezinyawo zakho bese uthi ngiyakukholwa futhi ngiyakwemukela. Kulungile uNkulunkulu obusise hamba ngeyakho. Uyakhona ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uma ukholwa zonke izinto ziyenzeka. Uthini ngawo usanda kuhlala phansi nje lapho inyuka nomfanyana wase uhlala phansi na yabonwa leyo nkathazo yeso uNkulunkulu uzoyiphilisa ikathazo yakho yeso lakho futhi akusindise na uyakhona na kulungile ungaba nakho ukuphilisa kwakho nawe kulungile hlale nje phansi ngesikhathi sikahle amen qhubeka ngqo lokho kukahle lokho kuhle kulungile amen Kulungile ninikazi eceleni kwakho lapho ninikachazo ngekhanda lalo yakhola ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa inkachazo yekhanda lakho ninikazi na kulungile intombazanyana yakho lapho iphethwe inkachazo yengqondo kunjalo kunjalo na beka isandla sakho phezu kwayo bese ukholwa futhi izosinda nayo uyakukholwa lokho na leli linye ninikazi litheze lilandelayo niyakhuleka eduze kwalo ngqo niyakhuleka lapho ngenxa yekhaya elihlakazekile kunjalo ninikazi na phakamisa isandla sakho nekhaya lakho lizobuyiselwa futhi yiba nokukholwa ninikazi lihlezi eceleni kwalo linesikhwanyana esinobomvu emzimbeni uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphilisa leso sikhwanyana esinobomvu emzimbeni nenekazi na phakamisa isandla sakho kwemukele ninikazi lihlezi eceleni kwalo linenkathazo yomphimbo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzowuphilisa umphimbo wakho ninikazi na phakamisa isandla sakho yini ndaba ngani bantu na aniboni yini ukuthi uJesu Kristu asisukume simengeze ngeyawo zethu sikumalele imengeze ngeyawo zenu futhi nabukele uJesu njengomphilisi wenu.
O Lamb of God, in the name of Jesus Christ, heal every person here for your glory.
Wo udlika nkulunkulu egameni lika Jesu Christ uphilisa wonke umuntu lapha ngenkazimulo yakho.